Sanibona kusihlwa bangani, asime sonke nje umzuzwana senze lo mkhuleko uma nithanda.
Our heavenly Father, we have assembled again in this.
Baba wethu sezulwini sesibuthene futhi kulombuthano thize kulobusuku enkonzweni yenkosi. Futhi wena uthembisile ukuthi lapho siyobuthana khona ngababili noma abathathu bethu ukuthi uyoba phakathi kwethu, futhi singaqinisekiswa ukuthi wena ulapha ngokuba sibuthanele egameni lakhe. Manje siyakhuleka Baba ukuthi uzoza kulobu busuku futhi uzosephulela lolu phawu lwesibili, futhi njengoba imbongi ishilo yayingathanda ukubuka yedlule ikhethini lesikhathi, nalezo yizifiso zethu Nkosi, ukuba nje sibuke sedlule futhi sibone ukuthi yini esihlalele ngaphambili. Futhi sikhulekela ukuthi iwundlu elihlatshiwe lizoza phakathi kwethu manje, futhi lephule uphawu, futhi lilwembule kithi izinto esinesidingo sokuzibona. Bangaba khona abanye lapha Nkosi ongakangeni kule nhlanganyelo enkulu ngakuKristu, sikhulekela ukuthi kulobu busuku ukuthi bazokwenza leso sinqumo saphakade, bagcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu. Uma bekhona abagulayo Baba, sikhulekela ukuthi uzobaphilisa. Baningi amaduka bekwe lapha engibambe izandla zami phezukwawo esikhumbuzweni seBhayibheli sika Paul ongcwele, lapho abathathe emzimbeni wakhe amaduku nezindwangu omoya abangcolile basuka kubantu futhi baphiliswa. Sibona kusondela kokufika kwenkosi, siyazi ukuthi isikhathi siyasondela. Lezi zinto isibuyele futhi ebandleni emva kweminyaka engamakula ishumi nesishiyagalolunye. Manje siyakhuleka Baba ukuthi uzosipha lezi zinto esizicelayo. Qinisa inceku yakho futhi usize izinceku zakho ndawo zonke Nkosi, futhi kakhulukazi thina esibuthene lapha kulobu busuku ukuze sikwazi ukwemukela izwi. Sicela egameni lika Jesu, amen. Ngempela kuhle kubuyela endlini yenkosi futhi kulobu busuku, futhi ngiyazi abaningi kakhulu benu umile ngiyaxolisa ngalokho, kodwa cishe nje akusekho okunye singakwenza. Sinendlu yokukhonzela njenge yandile yafika lapho esingathola khona amathathu noma amane, amakhulu amathathu noma amakhulu amane ngaphezulu angenayo, kodwa emhlanganweni ekhethekile ngalendlela ithwala isixuku esithe ukusinda kancane ngokuthe xaxa. Manje nginesikhathi esimnandi nje ngikhuleka futhi ngifundisisa lezi zimpawu. Ngithemba ukuthi nonke ninjalo nani, ngineqiniso ukuthi ninjalo, futhi uma lusemqoka kakhulu kini njengoba nje lunjalo kimi impela. Ninesikhathi esimnandi futhi ngifuna ukubiza intombi yami emva kwenkonzo. Nalolu usuku lwayo lokuzalwa, ineminyaka eyishumi nambili ubudala namhlanje, uSara indodakazi yami. Bese olulandelayo manje ke emva kokusasa ngizodingeka ngenze okunye ukubiza ngoba usuku lokuzalwa luka Becky. Futhi manje kulobu busuku sifundisisa lolu phawu lwesibili, futhi ezimpawini ezine zokuqala kunabagibeli bamahasha abane. Futhi ngiyanitshela namhlanje kwenzeke into ethize futhi. Futhi ngingi into ethize ngiyahamba futhi ngithola umbhalo omdala benginawo engakhuluma ngawo kudala, futhi nje ngahlala phansi lapho ngase ngicabange awu ngenza okungcono impela kwedlula konke bengingakwenza. Nababhali abaningi nezinto ngase ngicabanga awu ngizofunda isikashanyana futhi ngibuke ngale bese ngibona lokhu nalokho. Futhi into yokuqala niyazi kwenzeka into ethize nje futhi kwehlukile ngakho konke, kufika ngokwehlukile nje. Ngase ke ngizidumelele ipensela ngokusheshe impela, ngase ngiqala ukubhala phansi ngokukhulu nje ukusheshisa engingakwenza ngenkathi iselapho. Kuyinto nje eyenzeke nje engcekeni eyodwa ehora edlule, bengitshela umfowethu Wood eza ehla emizuzwini embalwa nje edlule. Into ethize nje niyazi kunenqwaba yezinto ezenzakayo ungeke nje wakhuluma ngazo yazi kodwa into ethize nje eyenzekile nje engisize nje kakhulu impela nginomngani lapha ndawo endlini kusobala nonke ningabangani bami lo mfowethu ngumfowethu liveli ungumfowethu oyigugu nesitshudeni sangempela zombhalo udokotela veli uyibaptist enomoya ongcwele futhi yi angikusho lokhu ngokuncoma ngikusho lokhu nje ngoba ngiyakukholwa ngicabanga ukuthi ungomunye wezitshudeni ezizedlula zonke ezifunde kakhulu engizaziyo ngokuhambisana nezikhundla zethu futhi ungibhalele inoti elincane nje lapha futhi lathunyelwa phakathi lapho ngubhili nobhili wabalukhuni ukukubona kimi futhi ngicabanga ukuthi angiyikalifundi lonke kodwa nje bengizo kusho akusho lapha futhi ngikufundile nje mfowethu veli uma ukhona ngakufunda nje lokhu cishe ezinyangeni eziyizithupha ezedlule angiqinisekile washo mfowethu bhili angiqinisekile kodwa ngikhona ukuthi upolycap wayeyisitshudeni sikajohane ongcwele lokhu kuqinisile wayiso ngicabanga ukuthi u-Arineas wayezitshudeni sika-Polycap lokho kuqinisile impela u-Arineas wathi uJesu uyobuya ngenkathi ilunge likhethiwelo kugcina lo mzimba kaKristu lingena lowo kwakungu-Arineas cishe eminyakeni engamakhulu amane emva kokufika kukaJesu wathi ngenkathi sekungena lo nyaka ogcina manje lokho kusemkandlini wenaisiya yangaphambili nina bafo lapha enafunda ifundisisa umbhalo futhi ufundisise ngicela ukuthi enifundisisa umlando weBhayibheli nithola ukuthi April emkandlini wenaisiya yangaphambili futhi ngicabanga ukuthi yincwadi yokuqala noma yincwadi yesibili nizoyithola futhi manje wayibona eminyakeni eyadlulayo ukuthi wathi ekugcineni gcina owokugcina okhethiwe lowo okhethiwe abantu ucabanga ukuthi lolo khetho luyinto nje ebi lokho nje bekuyinto echanyiselwe lapha kamuva he lokho ngokunye kwezifundiso ezindala kunazo zonke sinazo ukhetho nokubiza kanjalo no-Arineas impela izitshudeni zangempela zombhalo njalo zazikholelwa okhethweni futhi ngakho u-Arineas wayengomunye wezizingelosi zonyaka webandla njengoba sibonile njengoba sifundisisile siyakholwa kuzobala manje zonke zaziyizimfihlakalo zonke zilapha ngqo zifihlwe khona lapha kulezi zimpawu niyabo futhi zizokwembula ngosuku lokugcina ukuthi zaqala kanjani ngophawulu no-Arineas no-Martin kanjalo njalo phansi futhi kwehle njalo kwaze kwayofika onyakeni wokugcina futhi manje siyethemba manje ukuthi inkosi izosibusisa emizamweni yethu kulobu busuku manje kade si uPaulo oqala ngikuthokozela ngempela lokho uPaulo oqala izibusiso ezihambe nalo ngimi futhi manje angifuni ukunihlalisa isikhathi eside kodwa niyabonga ngizobahamba manje nje futhi ebusukini obumbalwa nasemuva kokuba lokhu sekuphelile futhi sizofanele nje ukuba sithi ukubekezele isikhashanyana futhi ngiyakuthokozela ngibona umfowethu Junior Jackson emi lapho futhi bengicabanga ukuthi ngibone umfowethu Radel emizuzwaneni embalwa edlule lapha ndawo nalabo bazalwane lelo ngababandla ngodadewethu wethu adedele namanye siyakuthokozela ngempela futhi ngibona umfowethu Hupa ngiyakholwa emingasedokweni lapho wase-Utica ibandla lapho futhi siluthokozela ngempela lonke ubambiswano lwenu oluhle kulokhu manje izolo kusihlwa njengoba sihlala njalo sithanda ekufundiseni ngezimpawu sikufundisa ngendlela efanayo enenza ngayo ngeminyaka ebandla futhi uma sesiqedile ngokufundisa unyaka webandla ngesikhathi esedlule ngenkathi ngidweba phandle lapha e-Pulpiti ebhodini bangako okhumbulayo ukuthi kwenzekani na weza wehla ngqo wabuyela emuva ngqo odongeni ekukhanyeni wayesekudweba qobo lwakhe khona lapho odongeni phambi kwethu sonke ingelosi yenkosi yama khona lapha phambi kwamakhulu amaningana abantu futhi manje wenza into engaphezu kwemvelo ngempela manje futhi ngakho silindele nje izinto ezinkulu asazi nithanda nje ukulindela lawo mathemba amakhulu nje asazi ukuthi kuzokwenzekani ngokulandelayo niyazi nje ngilindile manje uNkulunkulu mkhulu kangaka kithi lokuthi umangalisa kangaka simthokozela kakhulu manje ivesi lokuqala nelesibili ngizolifunda ukuthi ukunikeza isendlalelo esincane sizobeke sesithatha ivesi lesithathu nelesine kophawu lesibili bese kuthi ke ivesi lesihlanu nelesithupha uphawu lesithathu nelesikhombisa nelesishiyagalombili yi amavesi amabili kumgibeli wehashi ngalingi futhi manje ngivuna nibhekisise ukuthi laba bafo bakanjani kuleli hashi elimpofu mhlawumbe nanti liza lilokhu lishintsha nje lapho lehla bese kuthi ke lolo olukhulu uphawu lokugcina luzovulwa uma uNkulunkulu ethanda ngesonto elizayo ebusuku lokho ngenkathi kwenzeka kwakukhona nje into kuphela eyenzekile kwakungukuthula du ezulwini ingxenye yehora uNkulunkulu sisize manje ngizofunda ivesi lesithathu manje nalapho livula uphawu lesibili ngezwe isidalwa sesibili sithi woza ubone kwase kuphuma elinye ihashi ivesi lesine elibomvu nohlezi phezu kwalo waphiwa amandla okususa ukuthula emhlabeni ukuze babulalane futhi wanikwa inkemba enkulu manje into eyimfihlakalo manje ngenkathi isidalwa satshela uJohane woza nje ubone futhi akabonanga ukuthi kwakuyini wabona nje isifanekiso nalezo sifanekiso isizathu sokuba sathi woza ubone kodwa wabona isifanekiso ayezo sifanekisa ebandleni ngendlela yokuthi babezobhekisisa kwaze kwafika onyakeni wokugcina kwase kuthi ke uphawu laluzovulwa manje wonke umuntu yakuqonda lokho manje ngiyabo izimpawu zazizovulwa futhi yanijabule yini ukuphila kulolu suku na lokho ngiyabo akusiko lokho kuphela bangani kodwa njalo khumbulani manje ngesonto ledlule kuseni lapho yonke into kwakwesekele kuyo ubulula ngiyabo kulula kuthobile kwenzeka ngangokuthi abantu bavele bazigqubekele nje futhi abazi ngisho nokuthi kuyenzeka futhi ikhumbulani sibheke kufika kwenkosi noma ngasiphi isikhathi futhi uma singenze isitatimende engithi mhlampe uhlwitho luyoba ngendlela efanayo Niyobe seluhambile lungasekho futhi akukho umuntu oyokwazi lutho ngalo liyofika kanjalo nje yabo futhi ngokwejelekile nje qhubeka ubuyele emuva eBhayibhelini bese ubuka ukuthi kwenzeka kanjani kanjalo yabo ngisho nanjengento enkulu njengokufika kwenkosi uJesu akukho umuntu oyazi ngakho bacabanga lowo ongahlakahlile ekhanda omunye umuntu amabandla athi uhlanya nje uhlanya ngempela athi uyindoda ehlanyayo siyazi ukuthi usangene wena ukusangana kusho ukuhlanya siyazi ukuthi unodeveli futhi ukuhlanyisile futhi uzama wena ukusifundisa thina na kanti wazalelwa phandle lapho ngokuzalwa ngaphandle komshado siwazalwa ngokuhlobonga uzama ukufundisa amadoda njengathi abapriesti kanjalo njalo ithembeni awu he leyo kwakuyinhlamba kubo ngenkathi uJohane efika kwakukade kukhulunywa ngayo kusukela phansi eminyakeni kusukela kwiZaya kuye kuMalakhi lokho yikhulu leshumi nambili noma iminyaka engamakhulu ayizikhombisa neshumi nambili wayekade ebonwe ngabaprofethi efika wonke umuntu wayembheke kuba fike bekulindele noma ngasiphi isikhathi kodwa indlela afika ngayo washumayela futhi wenze inkonzo yakhe wayeseqhubekela enkazimulweni futhi ngisho nabapostoli abakwazanga ngokuba bambuza bathi manje uma indodana yomuntu iye eJerusalema zonke lezi zinto ukuba inikelwe bathi usholoni umbhalo ukuthi uElias uzofika kuqala na uJesu wathi uzefikile vele futhi anikwazanga futhi wenza khona nje impela umbhalo wathi wayezokwenza futhi benza kuye nje lokho kwalotshwayo nabo futhi abakuqondanga wathi kwakukujohane futhi manje-ke ho nabo bavuka kukho ba futhi ngenkathi ngisho ekugcineni emva kwazo zonke izinto ayezenzile nezibonakaliso abakhombisa zona futhi wayekade ngisho ebabizile wathi yimuphi kini ongangilahla ngesono ukungakholwa uma ngingenzanga khona nje umbhalo wathi isikhundla sami sasiyozokwenza ngenkathi ngifika emhlabeni manje-ke ngikhombiseni lapho engone khona niyabo khona-ke ngizilikhombise nifanele ukuba yikho futhi asibone ukuthi ngabe niyakukholwa yini noma cha niyabo wayezobuya ngqo besethi nanifanele ukungikholwa ngenkathi ngifika abakwenzanga niyabo ngakho babazi kangcono kunokubophela phakathi kuye kulokho kodwa wathi imubi kini ongangimangalela ngokungakholwa na niyabo angenzanga khona yini nje okwakuyikho na futhi ngisho nabapostoli behambisana bakhubeka siyazi ukuthi imibhalo ihamba kanjani bese kuthi-ke okokugcina ekugcineni bathi manje siyakholwa siyakholwa ukuthi akukho muntu odingeka kutshele ngokuba wazi izinto zonke manje ngangingathanda nje ukubona ubuso bakhe ufanele ukuthi wababuka wathi awu manje seniyakhola na ekugcineni kusile kini awu kwakungafanele kube njalo mhlawumbe kwaze kwaba yileso sikhathi niyabo futhi unkulunkulu usebenza yonke into kahle nje niyazi ngimthandela lokho kodwa manje sicabanga ngonyaka wethu manje kusobala ngiya ngokukhuluma ngalokho singeke singene kulezi zimpa umhlobo futhi manje khubulani ngithole eziningi kakhulu izicelo zomkhuleko wabagulayo futhi ngikhulekela ngaso zonke isikhathi sazo zonke izicelo engizitholayo nezamadungu nezinto futhi uma singathola lezi zimpawu ziqedwe kuze kuyofika ophabini lokugcina ngesonto ekuseni si uma kuba yintando yenkosi bezingathanda nje ukuba nenkonzo yokuphilisa lapha enhle eyifeshini endala niyazi lapho nje othatha lonke ikuseni jikelele kube umkhuleko wabagulayo futhi ngithe kuqiniseka impela kuzoba ngumhlangano wokuphilisa oxakile niyabo nginomuzwa nje onjalo niyabo futhi ngakho akuxakile kodwa kungahle kube ngokuxakile kancane kwabanye niyabo engikuqondile manje mkhulu kangaka umusa kankulunkulu ukwembula izimfihlo zakhe kithi ngalolu usuku manje sonke sizokholwa ukuthi siphile osukwini lokugcina siyakukholwa lokho futhi khumbulani izimfihlo yayizokwembula ngosuku lokugcina futhi ulembula kanjani izwi lakhe izimfihlo zakhe na ibhayibheli lasho ningathanda ukufunda lapho ekusho khona na asibheke nje futhi sibone ukuthi uzembula kanjani izimfihlo zakhe manje ngifuna nifunde u-Amose njengyani ngale encwadini ka-Amose futhi ngifuna nifunde esahlukweni sesithathu sika-Amose nevesi lesikhombisa kulungile ngizofunda ivesi lesithupha futhi Shall a trumpet blow in the city and the people? Icilongo lokhala emzini futhi abantu bangesabi na umuzi ngehlelwa ngokubi ingakwenzanga inkosi na ngokuba inkosi ayiyi ukwenza lutho ingayembulanga izimfihlakalo yayo ezincekwini zayo abaprofethi manje ngezinsuku zokugcina sikubikezelwe kithi ukuthi uyovela umprofeti manje siyazi ukuthi sibe nazo zonke izinhlobo manje ngiyaqonda emva kokuqalaza kulobu busuku ngikhuluma lapho izitshudeni zihlezi khona futhi ngithanda ukuba ningiqonde futhi niyaqonda la mathephu asibekela umhlaba niyabo cishe nje umhlaba wonke futhi ngifuna ninganakanye nicabanga ukuthi ngizama ujovela uhlobo oluthize lwenkolozo lwezingubo zika-Elija noma izembatho nazo zonke lezo zinto sibe nenqaba yazo kodwa niyazi zonke lezo zinto kuphela zingukwandulelwa kwento yangempela ezofika ukutshinga abantu benazi yini ukuthi sasinabaholi bamanga abavukayo umesiya bamanga ngaphambi kokufika kaKristu na? Akuzange yini uthisha wangalolo suku lowo thisha namandla ogamaliyeli ngenkathi umbuzo uqubuka ngokushaya lamadoda kanjalo njalo wathi, ayekeni uma kungokukaNkulunkulu ngani niyotholakala nilwa noNkulunkulu kodwa uma kungesikho kukaNkulunkulu? Wathi, akuvukanga yini ndoda kungekudala futhi wathatha amakhulu amane ayongena ehlane kanjalo njalo na? Sinazo lezo zinto kwakuyini na? Konke kwandulela into yangempela ngenkathi ifika. Manje yabo uSathane uvusa labo bekusizani ukuhlakanipha kobuqili balomfo esikhuluma ngaye lapho uSathane lapho esimsombulula khona lapha nje simhlubula khona ngemibhalo futhi sinitedela nibone ukuthi ungubani yilokho okufanele kwenziwe futhi niyakumbula angazamanga ukungena bese eba yikhomanisi uSathane akakwenzanga ungumphiki Kristu usondele kakhulu lokho uJesu wathi yodukisa nabakhethiwe impela nalowo yilabo ofihlwe phansi kulezi zimpawu abamagama abo asencwadini selokhu wasekela umhlaba umfo nokuhlakanipha kobuqili futhi uma ebona le nto iza iqubuka khona-ke uphonsa yonke into angayiphonsa phandle lapho ukuyichithe ngaphambi kokuba ifike lapho ninazi yini ukuthi kuyoba khona okristu bamanga bavukayo ezinsukwini zokugcina na? Kufanele kulandele masinyane emva kwalokhu emva kwalo mlayezo omkhulu ukuthi lo mfo wethu uyokhuluma empeleni oyofika abe ngocotshiweyo emoyeni ka-Elija masinyane futhi bayomthatha ngesinqele abanye babo bayocabanga ukuthi ungumesiya kodwa ngokuqinile uyothi qhabo ngoba kuzofanele kungene njengojohane ngesikhathi sikajohane umbhaphathizi ngenkathi ephuma lapho kubashumayele bathi kuye awusiyo mesiya na awusuye na wathi angisuye angifanele ukuthukulula izicathulo zakhe kodwa nginibhaphathiza ngamanzi kodwa uyonibhaphathiza ngomoya futhi uJohane weqiniseke kakhulu ukuthi wayesemhlabeni wathi uphakathi kwenu ndawo manje kodwa wayengamazwi waze wabone leso sibonakaliso sehlela phezu kwakhe manje-ke ngenkathi ebone lokho kukhanya kwehla kwase kwendlaleka njengejuba futhi wahlala phezu kwakhe wathi nango nguye lowo kodwa uJohane kwaba nguye kuphela wakubonayo niyazi uJohane kwaba nguye kuphela uweze iphimbo bonke abanye babo lapho akekho walizwayo kodwa kwathi-ke ngenkathi yangempela inceki yeqiniso ifika lakho konke ukuzifanisa kukho kungukuchitha umqondo wabantu uSathane uyakwenza lokho nalabo abangenakuhlola ngokubona kuyikho kokungesikho bavele nje bakhubeke kodwa abakhethiwe abayikukwenza ibhayibheli lathi wayengeke akwazi ukudukisa abakhethiweyo futhi manje ngaphambi nje kokufika kukaKristu ibhayibheli lathi kwakuzoba khona okristu bamanga abavukayo futhi bazisho ukuthi banguKristu futhi bathi bhekani abantu bathi usehlane ningakukholwa bhekani usekamelweni eliyimfihlo ningakukholwa ngokuba njengelanga likhanya empumalanga kuya entshonalanga kuyoba njalo kufika kwendodana yomuntu nebo yebo uyobonakala futhi kuyoba yinto yomhlaba jikelele futhi manje lokho kuyoba manje kusobala ngenkathi bethola ukuthi kwenzeke into ethile yabo khona bayo manje khumbulani lokho kuyokwenzeka masinyane emva kokuya ekhaya kwebandla emva kohlwitho manje kuyoba nezifaniso zamanga ngaso zonke isikhathi futhi asiqondile ukuthi sithi sixhumene kunoma yini into enjalo qhabuna umzana futhi ngiyakholwa uma kufika umuntu lona obikezele ukuthi uyeza ngikukhombisa kuphela ngemibhalo ukuthi indoda iyofanele ibe ngumprofethi impela iyoba nguye nesambulo sikaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu izwi lenkosi liza kubaprofethi bakhe kunjalo impela. Lokho yi noNkulunkulu angekuquke niyabo ukuba waye nenqube engcono wayeyo wayeyisebenzisa kodwa une wakhetha inqube edlula zonke ekuqaleni njengoba nje wayengakhetha ilanga ukuba lishumayele ivangeli wayengakhetha inyanga wayengakhetha umoya ovukuzayo kodwa wakhetha indoda futhi akazange akhethe amaqembu abantu ngamunye niyabo futhi yabekho neza abaprofethi abakhulu ababili emhlabeni ngesikhathi esisodwa nebo wonke umuntu wehlukile kunokwenziwa okwehlukile uma uNkulunkulu engathola umuntu oyedwa yilokho kuphela azofanele abe nakho esandleni sakhe ngqo angenza lokho afuna ukukwenza uzofanele abe noyedwa nje lezi nsuku zikaNowa izinsuku zikaElijah izinsuku zikaMose abaningi bavela ngesikhathi sikaMose niyazi ukuthi benza kanjani futhi babefuna ukuthi awu akusuke wedwa kuphela okungcwele esikhejaneni nodatshani nokora futhi uNkulunkulu wathi zahlukenise nje ngizovele nje ngivule umhlaba bese ngibagwinya baphele niyabo futhi ngakho kwase ukuthi ke abantu bathole ukukhononda wathi ngizovele nje ngiyisuse yonke into nalapho uMose wathatha indawo kaKristu manje ke ukuba aziphose yena esikhaleni futhi athi ungakwenzi inkosi yabo futhi kusobala emva kokuba esegcobe uMose ukuba enze lokhu angamedlulanga uMose ngoba wayenzisa kukaKristu ngalezo zikhathi kwakunguKristu kuMose uqobo manje sijabula kakhulu namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyazembula kithi futhi ngikhona ukuthi usuku olukhulu luqala ukuza nje lubhoboka izinkangiso ziqala kubaneka izinyoni zaseparadisi ziqala ukuhlabelela enhliziyweni yabangcwele bayazi ukuthi akusekude manje kukhona into ezokwenzeka izofanele nje ngakho uma engenzi lutho manje wonke umbhalo uphefumulelwe imibhalo ufanele ube liqiniso uqobo akukho ndlela yokulizungeza lapho ngihluka khona kubangani bethu ibandla likatolika ngikhola ukuthi awulotshanga ngumuntu phaqa nje ngikhola ukuthi kwakuqhutshwa ngumoya ongcwele futhi zonke lezi zinto ezincane okunezelelwe bazama kunezelela kukho iqaphelile yini ekuxazululeni bonke bakhahlelwa bakhishwa nalena yangempela imibhalo yeqiniso ihlangana kwesisila sejuba umunye nomunye kuze kungabikho kuphikisana kuyo akukho ndawo hlobo ngikhombiseni isiqephu esisodwa sencwadi efundwayo esingabhala ivesi kulukhuni impela ngaphandle kokuziphikisa noma abhalabhala ivesi noma amabili futhi iBhayibheli ayiziphikizi noma aphi ngifunde abagxeki abadala abasho lokho kodwa ngibe nomnikelo wakhe isikhathi eside ukuba ngikhombise ukuthi kukuphi akukho phakathi lapha kungoba nje umkhondo womuntu udidekile uNkulunkulu akadidekile uyazi ukuthi wenzani uyazi bukani uma uNkulunkulu ezokuhlelela izwe ngebandla njengoba ibandla likatolika lithi kunjalo kulungile manje ke yiliphi lelo bandla na bukani amabandla esinawo nje sinanga amakhulu ayisishiyagalolunye nento inhlangano ehlukene yamabandla manje kanjani omunye ufundisa ngale ndlela nomunye ngaleyo ndlela ukuthi deke kunjepho manje ke noma ubani nje wenza noma yini abafuna kuyenza uqhubeka noma kanjani uNkulunkulu uzofanele abe nomgomo thize nalowo uyizwi lakhe ukukhuluma kungesiko kuphosela kwikatolika manje ngoba iprotestani libi nje impela nalo kodwa ngikhuluma nompriesti wathi mnumzane Branham wathi uNkulunkulu usebandleni lakhe ngathi mnumzane uNkulunkulu usezweni lakhe futhi uyizwi yebo mnumzane wathi awuse ibandla lingenakuphosisa ngathi akakusho lokho kodwa wathi izwi alinakuphosisa wathi awu sasivame ukufundisa lowo mbhaphathizo ngaleyo ndlela kanjalo njalo ngathi nina wathi emuva ezinsukwini zasekuqaleni ngathi ngiyakuvumela lokho kube ibandla lekatolika na wathi yebo ngathi manje ke ngiyikatolika ikatolika eliyifashion endala ngikholwa indlela eyifashion ngeshini endala nina bafo namhlanje unalo lixoveke lonke futhi kalikhuni noma yini embhalweni eniyifundisayo ukukhulunyelwa ngabesifazane nabantu abafile nazo zonke lezi ezinye izinto futhi oh hey ukungadli inyama futhi oh angazi ukuthi yini konke niyabo ngathi ngitholele lokho embhalweni Wathi akudingi ukuba kube labo inqobo nje uma ibandla lisho njalo yilokho ke akwenzi imehluko ukuthi lokho kuthini ibandla ngathi iBhayibheli lasho ukuthi oyonezela ize lilodwa kulo noma suse lilodwa isabelo sakhe siyosuze encwadini yokuphila ngakho yizwi ngiyalikhona izwi manje futhi manje ke uma uAmos esho neminye imibhalo ehambisana nakho ukuthi uma futhi yakumbula kulokho sishaya ukugqamile nje kwakho nje okwami uma ngingena kulelo kamelo lapho nalolo gcobo lungene uma bengingabhala phansi bonke okuqhubekayo bengingaba lapha izinyanga ezintathu kolulodwa lwezimpawu ngakho nje ukushaya izindawo bese kudedelwa lokho obekungabonakala nje kuyilokho bekungeke kubabinda abantu kodwa nokho kungene le ukubalimaza kodwa ukuze nje bekholwa bekungayinonga into neyazi ukuthi ngiqonde ukuthini
what's this now if god does not do nothing
manje bekuzisani lokumanje uma uNkulunkulu engenzi lutho kwasho uMose aze uqala akwembule ezincekini zakhe abaprofeti futhi manje siyabona ukuthi wenzani kufanele kube ngokuthi ulungiselela ukwenza into ethize akwembulayo manje uNkulunkulu ulungiselela ukunyakaza enkundleni ekwahlulelweni ngiyakhola ulungiselela ukwenza into ethize Ngenye into futhi fakaza ngokuqinisekile sisezinsukwini zokugcina sisekupheleni konyaka unyaka webandla laseLaodikeya manje ngokuba lezi zinto zazizokwembulwa kuphela ngosuku lokugcina manje cabangani njengalokho ake nje sizame kuzika kulokhu esikholwa ukuthi umoya ongcwele ubezosazisa khona manje kumbulani akukho kuzokwembulwa uNkulunkulu akayi kwenza lutho nhlobo aze kuqala kwembulo ezincekini zakhe abaprofeti futhi ngaphambi kokuba enze noma yini uyayembula futhi uma eyembula ningakukhumbula lokhu into ethize isemgwaqeni wayo niyabo uyembulwa Nalezi zinto sikhuluma ngazo yayizokwembulwa ngosuku lokugcina ngaphambi nje kwecilongo lokugcina ekupheleni komlayezo wonyaka webandla wokugcina kunjalo Uma nifuna ukufunda lokho manje ningaphenya nina nginikhombe kukho nje izolo ebusuku kathathu isambulo seshumi elokuqala kuyekelwe sikhombisa nabo futhi ngezinsuku zokubetha kwecilongo ngomlayezo wengelosi yesikhombisa ifihlakalo kaNkulunkulu yayizokwembulwa futhi iqedwe futhi yinge kuphela into esene ngenkathi lencwadi namathiselwe ngezimpawu ezizikhombisa isivulwa khona ke yonke jikelele lemfihlakalo kaNkulunkulu ngani sihlolisisile kukho iminyaka futhi ngokombhalo manje ke si kwakungekho ndlela yokukuqonda kuze kube yilolu suku ngoba bekufihliwe sibonile isifanekiso okwakufanekiswa ngakho kodwa kwakungenakwembulwa ngokuyikho kuze kube usuku lokugcina nebo manje ke sifanele sibe lapho esikhathini sokuphela manje khumbulani ninga futhi ningakhohlwa manje ukuthi akenzi lutho aze kwembule futhi ningakhohlwa futhi ukuthi kwenza ngendlela elula kanjani nje ukuthi abahlakaniphile nabayokuqonda bayogeja manje uma nifuna kukumaka phansi lokho lowo nguMathewu 18:25 kuya 26
Remember, he does nothing till he reveals it
futhi kumbulana kenze lutho aze kwembule futhi ukwembula ngokuthi abahlakaniphile abantu abafundile bayageja kumbulane kwakungukuhlakanipha izwe elalikufisa esikhundleni sezwe ngenkathi sono sokuqala senza lokho esakwenzayo ningakukhohlwa lokho manje. Oh, sifanele ukubonga kanjani nje ukucabanga lokho. Manje bukani nje izinto eyenzekayo. Bukani izinto asitshelile zona. Bukani lapha kuleli tabernakele. Nina bande eseyikhuliswe nabo lapha. Manje ngizocela amatheyiphu awu kubekani nikutheyiphe. Kodwa bukani, ngizosho lokhu nje kubantu betabenakele, nina okade ulapha, ngiyala noma yimuphi wena egameni lenkosi uJesu ukuba nanini nibeke umune wena entweni eyodwa emakhulwini ezinto eshiwo ngaphambi kokuba zifezeke, futhi nithi azizange zifezeke. Ngitsheleni isikhathi esisodwa lokho emsamo phandle lapho noma ngabe kwakukuphi ukuthi wake wakhuluma noma yini engazange ngokupheleleyo nje yaba ngaleyo ndlela impela. Kanjani na umqondo womuntu ungaba ngaleyo ndlela na impela? Qha ikathi ebonakala phansi lapho emfuleni iminyakeni engamashumi amathathu nantathu eyadlula lo Juni ozayo esimweni sokukhanya. Nina zingwazi ezindala niyakhumbula ukuthi nganitshela kusukela ngisengumfanyana lelo phimbo lalokho kukhanya, nabantu bacabanga ukuthi nje ukuphambana kancanyana ekhanda kusobala cishe ngangiyocabanga into efanayo kushiwo ngumuntu mumbe. Kodwa manje anisadingi ukuba nimangale ngakho manje. Nebandla alikamangali selokhu kwaba ngu-1933 ezansi emfuleni ngalolo suku lapho engangibhabhathiza khona amakhulu abantu. Ngiyakhumbula lo mfana wakwaMara wangitshela wathi wehlele kuyocinisa labo bantu kwedada Bhili na uJim Mara omncane ezansi lapha. Ngicabanga ukuthi sewafa manje. Ngicabanga ukuthi wabulawela phandle lapho. Omunye wesifazane womdubula kodwa wangibuza wehlele kuyocinisa labo bantu kwedada na ngathi qhabo mnumzane ngiyobabhabhathiza egameni lenkosi yethu Jesu. Futhi wabukhona wesifazane hambisana eqenjini wathi komunye wesifazane wathi waphawula okuthize ngakho wathi awu ngingekwala kuciniswa okwedada wathi lokho kulungile anginandaba ngathi buyele muva futhi uphenduke awulungele babathiza egameni lika Jesu Christ. Yabo lela kusiyo into engelutho kuba udlale ngayo ivangeli lika Christ elembulwe ngomyalo wokuthunywa izwi. Nje manje uma uthi umpetho lobula ubunda kubeke kwenye indawo kodwa wakhumbula kwatshenjisiwe ezwini ukuthi lokhu kwakuzokwenzeka futhi khona impela nje okwakuzoba yikho futhi nakho. Manje-ke ezansi lapho ngalolo suku ngingathi babeme emfuleni nengelosi yenkosi enganitshela ukuthi yayibukeka njengenkanyezi noma into ethize ebangeni. Kwase-ke kusondela futhi kwanitshela ukuthi ukukhanya okuhlaza kwakubukeka kanjani futhi nakho kuza phansi ngomfuleni lapho engangibhabhathiza khona. Ngikathi sobabhizinisi ezansi lapha edolobheni bathi bewuchaza ukuthini lokho na? Ngathi lokho bekungesikho kwami, lokho bekungokwenu. Ngiyakholwa yabo lokho bekungenxa yenu ukuthi uNkulunkulu wenze lokho ukunazisa ukuthi nginitshele iqiniso ngokuba ngumfanyana umfana kanjalo futhi cishe ngineminyaka engamashumi amabili nanye ubudala babengenakukukholwa lokho yabo ngoba kukhulu kakhulu kumfanyana. Futhi manje-ke ngangicabanga umfowethu Robertson lapha omunye wabaphatheli bethu ngimbonile lapha emzuzwini embalwa edlule wayengitshela ngolunye usuku ngokuba seuthin ngenkathi isithombe lapho sasithathwa eniseyibonayo. Futhi ngangikuleyo nkulumo mpikiswane ngase ngiqale ukusho into ethize ngakho ngobunye busuku. umfowethu Roy wayenguye kuphela nenye futhi indoda eyodwa wayenguyena umuntu kuphela eqenjini owayenesiqophi kwakungesinye salezo ziqophi ezinowaye eziyifashini endala ngibone umfowethu uRobertson manje nomkakhe ngakhona nalo unkosikazi Robertson wayegula umfowethu Roy wayesosha lidala nemilenze yakhe yasakazwa futhi bamlalisa ngaphandle bethu file wayesikhulu embuthweni ne-88 yaseJalimane yashaya le moto esindayo yezempi ayekanye nayo futhi nje yabulala indoda futhi yamsakaza waba yizicucu bamlalisa ngaphandle bethu file isikhathi eside futhi bathi wayengasophinda hambe ngoba yomibili imilenze wawulimele kakhulu imithambo kuyo nezinto ye ucishe impela hambe kwedlula mina kodwa kwakuyini na kwakukhona into ethize ayibonile futhi waye Houston futhi ubengitshela nomkakhe futhi unogezi uzowulungisa JP futhi emva kokuphela kwezinkonzo ngapha awu uzonidlalela yona nonke ngiyethemba futhi ethephini endala kagesi lapho kunezinkonzo zami zibanjele Houston wasekuthi-ke umkakhe wathi wesilisa wayibeka lapho futhi akazange kunake kwaze kwaba ngolunye usuku wayeho wayedabuke kakhulu wayegula futhi wayefuna kungena emgqeni omkhuleko babengangazi neze nami ngangingakaze ngibabone empilweni yami ngakho wayehlezi efasteleni ngalolo suku ebuka phandle futhi enesizungu kakhulu niyazi futhi ephatheke kabi futhi efisa sengathi wayengathola ikhadi lomkhuleko kuba angene emgqeni futhi kwenzeka ukuthi ngalobo busuku wangena emgqeni noma ebusuku bakuthangi noma ukuthize ngiyakholwa ubusuku obufanayo wayesengena emgqeni futhi ngenkathi enyukela emsamo umoya ongcwele wamtshela wathi manje awusuyo walapha ungowasedolobheni elithiwa yi-New Albany wase uthi ubuhlezi efasteleni namhlanje ubuka phandle futhi ukhathazeke ngakho konke ngokuthola ikadi lomkhuleko nakho ethephini iminyaka eyadlulayo kwasekuthi-ke kuqaleni komhlangano ngenkathi umoya ongcwele wawulapho lowo wakungowokuqala womhlangano sasinabantu kuphela cisha abayizinkulungwane ezintathu sase-ke siya ezinkulungwaneni eziyisishiyagalombili kwaze kwabacishe sezinkulungwaneni ezingamashumi amathathu ngakho manje-ke ngisakhuluma omunye wayo impela imihlangano yokuqala ngathi angazi ukuthi kungani ngisho lokhu manje kusethephini kodwa kusilokhu kuzoba ngokunye kokugqamile kwesikhathi sami ikhona into ezokwenzeka phakathi nalo mhlangano ezoba nkulu kwedlule noma ngubani seke wawubona kwamanje futhi nje kwakuthi akube lesishiyagalombili noma lesishiyagalolunye ubusuku obuyishumi emva kwalokho ngenkathi ingelosi yenkosi ibonakala kubantu abalapha ezinkulungwaneni ezingamashumi amathathu futhi yehla nesithombe zathetshulwa nakho khona manje okubekwe ngelungelo lomthetho e-Washington DC njengobukhona bomuntu kuphela obungaphezu kwemvelo osebake bathetshulwa ezweni ngaseke ngikhuluma ngokuthi neyazi ngisho lokho ngesinye isikhathi phansi kokubona okufihlakeleyo ngithi umuntu sibekelwe yithunzi lokufa kunomgaxo omnyama wethunzi sebezokufa bese kuthi-ke enhla lapha e-East Pines noma e-South Pines ngikholwa ukuthi ikhona ngenkathi nje ngangilapha emhlanganweni wokugcina ninekazi elincane lihlezi lapho nento ethize yalitshela jibule leso sithombe ngokukhulu kushesha ngenkathi ngikhuluma nenenekazi futhi kwakulapho ngicabanga ukuthi sizoba sebhodini lezaziso besikulo isikhashanyana impela nanko lowo mgaxo omnyama ulengela ngqo phezu kwenenekazi lathebula esinye isithombe masinyane nje umoya ongcwele usukumemezele kwakungasekho wathi uzophiliswa inkosi kuphilisile umdlavuza useko futhi kwakulapho futhi laphiliswa niyabo nakho lapho khona yabo uyakhombisa nje ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi sikhathi sini sosuku. Thina sazi, sifanele nje simlalele. Manje singaqhubeka nje nokuxoxa, kodwa asifike phansi lapho manje. Umzuzu nje futhi sithinte loluphawu olungemuva ukuze sifake lokhu thaqa nalo. Manje ukubuyekeza nje okwemibalwa imo imizuzwana embalwa okunye uphawu lokuqala. Siyaqaphela kwephulweni kophawu lokuqala. Usathane uneyi yiziqhwaga, indoda yezenkolo. Nimqaphelile lo mgibeli wehashe limhlophe na? Ubungukuthi bona kwakucatshangwa ukuthi lokho kwakuyi ibandla lasekuqaleni liphuma, kodwa hohe lokho bekufundiswa iminyaka, kodwa bekungebe yikho. Ikuzisa nje lapho konke kunye kwakho. Uma sithola konke kuboshela endawonye, manje ke bukani ukuthi kukuphi, niyabo? Manje futhi angazi ukuthi konke kunye kuzoba yini kwamanje, kodwa ngiyazi kuzofika nje ngokuphelele phakathi lapho, ngoba iqiniso, iqiniso lokho kwakungukubusa kwebandla laseRoma ezindabeni ezingcwele impela. Lama bani ucabanga ukuthi amaJuda akumpika uKristu ngempela bakhale ngamamayela izigidi emgqeni? Ningacabangi neze ukuthi amaJuda akumpika uKristu. Amehlo awo aphuphuthekiswa ngenhloso ukuze sibe nendlela yokungena, kusinike isikhathi sokuphenduka. Kodwa umpiki Kristu ungowezizwe impela, ungozifanisa neqiniso. Anti Melana. Manje lesi siqhaka esikhulu, oh, sibe kanjani indoda enkulu? Kwase kuthi ke ekugcineni sabekwa esihlaleni sobukhosi. Kwase kuthi ke emva kokubekwa esihlaleni sobukhosi sethweswa umqhele, futhi manje sona emva kwalokho sakhonzwa esikhundleni sikaNkulunkulu. Manje bukani, ngaphambi kokuba lokho kuze kufike, ngifuna ukulibuza ukuthize. Kwakungubani lona? Kwakuyini leyo kuPawulu kwabaseThesalonika besibili isahluko sesibili ivesi lesithathu okwathi lowo muntu wayezofika na? Kungani lowo muntu abuka kusukela phansi eminyakeni futhi wakubona na? Wayengumprofethi kaNkulunkulu impela. Kwakungani? Wathi umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina ukuthi bayohlubuke kukholweni futhi banake abadukisayo. Niyazi ukuthi idukisa kuyini? Umoya odukisayo ebandleni, lokho ngubufundisi benkolo.
Seducing clergy spirit.
Odukisayo umboya obufundisi, imisebenzi yodeveli, ukuzenzisa ebandleni. Abanamawala, abakhukumele, ukuhlakanipha niyabo, abasimanje, abanobuhlakani, benezimo sokube zabo uNkulunkulu. Bayahamba nje bathi, awu, singamaKristu, sifanele siye esontweni. Benezimo sokube zabo uNkulunkulu, kepha bephika izambulo, amandla nokusebenza kukamoya, labo ke wobagwema niyabo. Manje ngikabelani wathi ngokuba yilolu hlobo luyongena izindlu ngezindlu futhi luyohola abesifazane abayiziwula, lokho akusho bona abesifazane abanomoya ongcwele, abesifazane abayiziwula oholwa izinkanuka ezinhlobonhlobo. Izinkanuka ezinhlobonhlobo bayathanda nje ukungena kuzo zonke izinto ezincane abangangena kuzo, nazo zonke izinhlobo zemiphakathi, futhi baphile noma yiyiphi indlela abafuna ukuphila ngayo. Futhi kusalokhu kungukuthi siyayisontweni silunge nje njenganoma yimuphi umuntu. Imidanzo, amaphathi, begunde izinwele zabo, bapende, bagqoke noma yini abafuna ukugqoka. Kusalokhu kungukuthi singamaphentekostali silunge nje njenganoma yimuphi umuntu. Oh, imisebenzi yenu uqobo iyanikhomba qiniso. Qaphelani, kodwa wathi abantu abonakele ingqondo mayelana neqiniso. Yini iqiniso na? Yize linguKristu mayelana neqiniso. Oh, wenza wena ungumshumayeli besifazane, ungozonda besifazane, wenza lokho qhabo mnumzane, lokho kulungile, lokho ngukuba namanga. Angibazonda besifazane qhabo mnumzane, bangodade wethu uma bengodade. kodwa into engiyuthando liyaqondisa uma lungaqondisi alusile uthando uma luqondisa khona ke uma luluthando luluthando efiliyo futhi alusiye iyagaphawo ngizonitshela lokho bangahle babe nothando luncane efiliyo lenenekazi elithize elibukeka kahle kodwa uthando iagaphawo luyinto ehlukile lolo uthando luqondisa into futhi luhlangana noNkulunkulu ngaleya ndawo ndawo esingahlala khona phakade niyabo bengingaqondile ukusho lokho mhlawumbe ngendlela okuzwakale ngayo kodwa ngiyazi ukuthi ngithemba ukuthi niyaqonda kulukile
But remember, he said, as Jambres and Jambres.
Manje kodwa kumbulani, wathi njengoJane noJambres bamelana noMose, bayoba njalo nabo, kodwa ubuwula babo masinya benziwa baba sobala. Ngani na, ngenkathi uMose ethunywa ukuba enze into ethize eyayibonakala inobudlamlilo, kodwa wehlela lapho ngokukhulu nje ukwethembeka enakho. NoNkulunkulu wamtshela ukuba athathe lokhu lenduku nokuthi ayiphose phansi futhi yayizophenduka inyoka. Manje ke wakwenza ukumkhombisa ukuthi kwakuzokwenzekani futhi ngaphambi kukaFaro wama phandle lapho njengoba nje uNkulunkulu wayemthumile. Sebiphosa phansi induku yakhe futhi yaphenduka inyoka futhi akungabazeki uFaro wathi icebo lokuphamba lomlumbo oshibhile ngakho uyahamba futhi ulanda oJane noJambres bakhe wathi singazenza lezo zinto nathi wayesephonsa phansi induku zase zibe izinyoka
Now what can Moses do?
Ngokukhombisa lokho yonke into yangokoqobo kaNkulunkulu udeveli unozifanisayo ngayo bayazifanisa ukuba baphose abantu babakhiphe emkhondweni Wenzani Moses uthi awu ngiqakele ngenze iphutha kungcono ngibuyele emuva wavele wamajuna nje ngokuba wayekwenzile ukuthunya kwakhe kwaze kwaba sekugcineni manje into yokuqala niyazi inyoka kaMose idla yonke enye yabo Senake nacabanga ukuthi kwenzekani kuleyo enye inyoka na yayapi na uMose waxotsha induku wayeseqhubeka ephuma nayo wasebenza izimangaliso ngayo naleyo nyoka yayingaphakathi kwalena enye induku niyabo lokho kuyangimangalisa akanjalo na yebo mnumzane manje uMpi Kristu uyagcama ngokuya ngokuya ngifuna niqaphele lokhu manje uma nizwa manje kubangani bama bangamakatolika hlalani nje nithule umzuzu nje futhi manje futhi khona ke sizobona ukuthi akuphi amaprotestane sonke sikuphi niyabo Kaphelani ibandla lokuqala uma ibandla likatolika lithi babengabokuqala ibandla laseqaleni baqinisile impela babe yilo baqala ePentecost ilapho ibandla likatolika laqala khona manje ngake ngangabilikhuni ukukukholwa lokho ngaze ngafunda umlando ngaze ngithola ukuthi kunjalo baqala ePentecost Kodwa baqala ukushushumba futhi niyabona ukuthi bakuphi futhi uma iPentecost ishushumba ngejubane ishushumba ngalo manje abayi kudingeka kuhamba iminyaka izinkulungwane ezimbili eminyakeni eyikhulu kusukela manje bayoqhela kakhulu kunoma ibandla likatolika liqhelile kunjalo Kodwa uqaphelani kanjani lo mgibelo ehasha lomthobo manje siyakwendlalela nje kancane size sishayele luphawu manje uqaphelani umgibelo ehasha lomthobo ngenkathi ephuma usebenza ezigabeni ezintathu Udeveli njengoba ngafakazisa kini ngobunye busuku usebuthathwini njengoNkulunkulu nje kodwa ngudeveli ofanayo ngaso sonke isikhathi ezigabeni ezintathu ezigabeni zokuqala ungena umoya ongcwele wehla nabantu babehlanganyela zonke izinto ndawonye nemoya kaNkulunkulu owuphezu kwabo nabapostoli babengena izindlu ngezindlu behlephula isingwa nabantu futhi kwakunezibonakaliso ezinkulu nezimangaliso sezenziwa futhi manje ke into yokuqala neyazi usathane waqala ukubangela ukukhonona ukuba kuqubuke Manje ke hembo kwesikashana lezi ziqila nabampofu bezwe abemukela umoya ongcwele baphumela ezindaweni ezehlukene befakaza bafakaza kobasibabo futhi hembo kwesikashana nako kuqala kufika njengezinduna zempi nabantu abehlukene umuntu odumileyo uqala ukubona ubuqhawe nezimangaliso nezibonakaliso lamadoda azenzile ngakho bemukela ubuKristu. Awu manje ke niyabo ngenkathi egona kuKristu futhi ehlele lapho endaweni lapho behlangene khona kwelidadlane elimnyama ihole elinobulongwe futhi beshaya ihlombe futhi bememeza futhi bekhuluma ngezilimi futhi bethola imilayezo ngani wayengeke neze kuthatha lokho akuyise kumncintisani wakhe wakhe kumbe noma ngabe kuyini ebhizinisini lakhe wayengeke alikhole neze kanjalo impela ngeke. Ngakho uzofanele ligqokise ngakho baqale ukuhlangana ndawonye futhi baqale ukucabanga manje sizobumba into ehlukile kancane.
And Jesus right immediately at the first church age he told him in the second chapter.
Uthi Jesu mazinge impela onyakene ebandla wokuqala wabatshele sahlukwenze sibili sesambulo lapha ngina lokhu ngawe ngoba lemisebenzi yamaNikolawu Nico ngoba abantu bangafundele lutho ngamanye amazwi bafuna ukwenza sikundleni sokuba wonke umuntu abe munye bafuna ukwenza omunye umfo ongcwele babefuna ukwenza olunye uhlobolwe babefuna ukwenza iphetini ebuye denini ukusuka lapho abaphuma khona futhi kugcineni bakwenzile.
Awatch first Nicolaitan.
Manje ephikisizana kuqala uNikolawu wayebizwa ephephelini ngokuthi umphiki uKristu ngoba ngokuphambene nemfundiso yasekuqaleni kaKristu nabapostoli. Angifuni ukuyibiza ngegama layo le ndoda indoda enkulu kodwa ngangise emhlanganeni wayo lapho eminyakeni embalwa edlule futhi yayazi ukuthi ngangilapho ngoba ngangiyixawulile. Futhi yathi, yazi, sinabo banjalo namhlanje abathi bangamaPentecostali. Futhi yathi, bona bethembele encwadini yezenzo. Yayisithi, uyabo, izenzo kwakuwumsebenzi owuhlakalwe ebandla kuphela. Ungathini nje, indoda eyafundisisa iBhayibheli, indoda endala iqhawe, futhi eyayikade ifundisisa iBhayibheli indlela lowo mfo afundisise ngayo. Bese kuthi ke yenza kuPawulo kunjalo na kwenzakala akuzwakali ngisho kunjengomoya ongcwele awu akufanele kube njalo noma phi ngoba noma imubi umuntu onokuqonda usile ubeyokwazi ukuthi izenzo zabapostoli kwakungesizo izenzo zabapostoli kwakuyizenzo zikamoya ongcwele kubapostoli. Nazini ukuthi sakwenza iphethini kanjani eminyakeni yebandla na lezo zidalwa zihlezi lapho zilinde lowo mpongolo lapho uMathewu uMarku uLuka noJohane bemi lapho belinda lokho futhi phakathi lapho yilokho okwenzekayo njengemiphumela yokubhala kukaMathewu uMarku uLuka noJohane. Sivezela lokho isihlahla igatsha laso lokuqala futhi yilokho okwenzekayo futhi uma leso sihlahla siye zaveza inike igatsha bayobhala enye incwadi ezenza emva kwakho isizathu niyabo ukuphila okufanayo kuzofanele kube sentweni efanayo. Ngakho manje namhlanje uma sibuka ngale mabandleni ethi amahlelo iMethodist iBaptist iPresbyterian iLuthela iChurch of Christ ebizwa kanjalo namaPentecost yal nezinto sikuthola phi lokho na awukutholi ngizovuma ukuthi amaPentecostali linento esondele kakhulu kunazo zonke kukho ekhona ngoba aphezulu labo onyakeni webandla lase liyawudikeya ayinaqiniso futhi yalenqaba abaluvivi ngalo futhi uNkulunkulu wawahlanza emlekini wakhe lokho kungokwemibhalo impela ungeke wenza leyo mibhalo icoma amanga nebo izoba neqiniso njalo ungazami ukuyinto kuphela ungazami ukulayinisa umcabango wakho uze uyofika noma imibhalo ize iyofika emcabangeni wakho kodwa zilayine wena uqobo nemibhalo lokho ngokuthi khona ke ugijima noNkulunkulu akunendaba ukuthi uzodingeka unqume kanjani noma ubeke eceleni layina nalowo nebo bukani ukuthi wenzani wehla kokuqala awu uma uNkulunkulu enza kanjalo kokuqala uzofanele enze kanjalo kwesibili uzofanele enze kanjalo ngaso sonke ngesikhathi kungenjalo wenza ngokungesikho kokuqala niyawothina njengabantu abasazofa singawenza amaphutha uNkulunkulu angeke isinqumo sokuqala sikaNkulunkulu siphelele nendlela akhetha ngayo ukwenza izinto ingebe bikho enye indlela engcono angeke enza ngcono kuyo ngoba iphelele kwasekuqaleni nje uma kungenjalo kodwa-ke akasuye ongongenasiphelo futhi uma engongenasiphelo khona-ke ungowazi konke futhi uma engowazi konke ungumnini mandla amen uzofanele abe yilokho ukuba abe ngunkulunkulu ngiyabonga ngakho ungeke wathi manje wafunde okunye futhi akazange afunde okunye futhi uyiwe impela umthombo wakho konke ukuhlakanipha yabo ukuhlakanipha kwethu lapha kuvela kusathane sakuthola ngefa e-Edeni lapho esashintshanisa khona ukukhola ngokuhlakanipha u-Eva wakwenza manje kuqala wayebizwa ngumphiki Kristu izigaba zesibili wayebizwa ngumprofethi wamanga ngoba lowo moya phakathi kwabantu uba ngongene kumuntu niyakhumbula umgibelo yehashe elimhlophe manje wayengenamqhela ngenkathi eqala kodwa manje-ke wayezo wanika umqhele ngathi na wayengumoya kaniko lawo kwasekuqaleni nje bese-ke eba ngongene kumuntu endodeni wayesethwesa umqhele-ke wayesemukele isihlalo sobukhozi futhi wathwesa umqhele wayesekeze benza lokho isikhathi eside njengoba sizobona lapho izimpawu ziyephulwa bese-ke siyathola emva kwaleso sikhathi eside usathane wakhahlela wakhishe ezulwini futhi uyehla ngokwemibhalo wase ezethwesa yena umqhele cabangani nje wasethwesa yena umqhele kulowo muntu futhi useba yisilo futhi wayenamandla amandla aphakeme kakhulu kanjalo awenzile zonke izimangaliso nayo yonke into lokho noma ukubulala nezimpi ezinegazi nayo yonke into iRoma elalingaziveza kulungile wabulala ngonye isijeziso samaroma njeho ukuthi besingabhobokela kanjani kweminye imibhalo labo khumbulani ujesu kristu wafa phansi kwezijeziso zeroma kujeziswa ngokubulawa ngeze nginawe enhlizweni yami ukusho umayela yenza lapha kulo mhlangano olandelayo ngephasika ntambama uhlangabezane nezintathu izinto ezine nabo bambethela khona engcwelengcwele indawo yezenkolo edlula zonke ezweni kwakuyijerusalema ba abangcwele kakhulu ababefanele ukuba njalo abantu ezweni amajuda babethela khona izijezise sinonke kwedlula lonke iroma elalingaluveza mbethele ini umuntu omkhulu kunabo bonke asabake baphila bambethele khona ohe nkulunkulu ngisiza ukuba ngiwushibele kulezi zigejane zasomabhizinisi baze bakwazi ukubona ukuthi bami kuphi kulungile manje kungesikho kwehluka kungesikho kuba labo bafowethu bakwazi ukubona ukuthi izikhulu zabo nobaba abangcwele nezinto abazibhalayo kuleli phephandaba ile businessman kungumpedo amakristu afanele kubabize noma yimubi umuntu ngobaba bakalokho ngizamile ukubasiza kuyo yonke into engingayenza niyabona manje lapho le tepi yakhona ngakho sengiphelile impela angizi ukuzihlanganisa ngalutho nakho kulungile kuqala khumbulani uKristu kuqala njengonik uNikolawu futhi wacelani unyaka kaNikolawu na wacela kutete kuleso sikajane sabantu esimemezayo futhi sishaye ihlombe futhi kubukeka njengokuhlazisayo njengoba benze ePentekoste beziphathisa okwamadoda adakiwe bediyazela emoyeni nezinto babengafuni lutho kwalezo zinto bathi babedakiwe futhi ngenkathi umuntu odumile lelela ningakugeji lokhu kungahle kuzwakale kubuwuhlanya kini kodwa kuyiqiniso ngenkathi izikhulu ziqala ukungena azikwazanga ukukhothamela lokho okwenza uNkulunkulu abe mkhulu yingoba mkhulu ngokwenele ukubavumele ukuzehlisa Lokho kumenza abe mkulu. Akukho lutho lukhulu kwedlula lokho. Futhi wavumela ukuzehlisa phansi kwedlula noma ubani owayengavumela ukuzehlisa. Noma yiziphi izidalwa zingumuntu wesake zavumela ukuzehlisa. Wayenkosi yezulu futhi ufika emzini ophansi kunayo yonke emhlabeni iJeriko futhi waba phansi kakhulu kwaze kwathi ngisho nendoda efishane kunawo wonke edolobheni yaze yabuka phansi kuye ukumbona kunjalo na uZakheyo kunjalo. Wayebiza ngegamelibi kuna wonke noma yiziphi izidalwa zingumuntu ebesingabizwa ngalo isanusi udevel ubelizabhule ilonke izwe elakucabanga ngaye wafa kufa okunonye olwedlula lonke wayengena ndawo yokuthamalisa ikhanda lakhe wakhahlela wakhishwa yizo zonke izinhlangano. Kodwa ke ngathi uNkulunkulu ephakamisa phezulu kakhulu aze abuye phansi ukuze abone izulu. Niyabona ukuthi kanjani uNkulunkulu ekuzehliseni nabo? Futhi umnike igama elikhulu kakhulu ngangokuthi wonke umndeni wasezulwini wethiwe ngaye naye yonke imindeni yasemhlabeni. Wonke umndeni emhlabeni wethiwe ngoJesu. Yonke imindeni ezulwini yethiwe ngoJesu. Futhi igama linjepho ukuthi wonke amadola ayokhothama nezilimi zonke ziyovuma kuye eyinkozi kuphakathi kokuthi kulapha noma ezogweni isiyoko ziyonikhothamela yonke enye into iyonikhothamela nebo. Kodwa kuqala kwakungukuzehlisa khona-ke kuba ngokukhulu niyabo. UNkulunkulu makaphakame ozithobayo uNkulunkulu uyakumphakamisa nebo. Manje siyakuqaphela lo moya kanikawo wawufuna kuhlakanipha ube simati kakhulu wawufanele ukuzindle njengoba wawunjalo eyideni uzindle umelane nezwi likaNkulunkulu ngokuhlakanipha nebandla lathatheka kuwo. Kwakuyini na? Manje ake sithi sithathe leli bandla lapha futhi sithathe izigejane zabantu njengoba siyiso ukuba ubungagcwalisiwe ngempela ngomoya futhi asithathe sithi manje akukho lutho kimelene ngakho nemeya yedolobha lakithi. Ngicabanga ukuthi ngiyayazi umnumzane Bathoff ngabe useyiye imeya umnumzane Bathoff na? Niyabo angi umnumzane Bathoff ungumngani wami okahle nebo? Kodwa sithi imeya yedolobha nawo wonke umbutho wamaphoyisa nabo bonke abalawuli futhi beza lapha bonke. Into yokuqala niyazi uma nje benento encane ekhanda labo futhi baqale ukukhuluma nebhodi nabantu bangapha futhi bathi manje niyazi ukuthini lokhu bekufanele kwehluke. Uma ungangcwelisiwe ngomoya futhi wathola indoda egcwelisiwe ngomoya ngempela emva kwepulpiti, into yokuqala uyazi ubalungiselela ukudla mhlawumbe hhayi lesi sizukulwane mhlawumbe isizukulwane esilandelayo. Futhi yile ndlela kwaqala ngayo phakathi nebo ngani na? Babethi buka lapha kunomqondo wena ubungalalela. Sithi into le ngena lapha ebingathi leli sonto lincane kakhulu azange isonto elikhulu ngizonakhela elilodwa ehla lapha liyobiza imali eningi kangaka amadola nguhafu wesigidi iyofakwa lapho ngiyofaka into ekusakazeni. Ngenkathi benza lokho khona-ke banemfihla abayihlosile ngokuphindwe ngasishiya galolunye eshumini. Niyazi olunye lwalezo nhlobo. Into yokuqala niyazi manje ke uma ekwenza uphatha izinto ukuba azenilise yena ngeke washo lutho ngoba umfowethu John Doe emuva lapho ungoxhasa ngezimali kuleli sonto. Niyabo bese ke uthola uRiki omncane ophuma kwelinye ikholiji wazicishe kakhulu impela nguNkulunkulu njengoba kwazi ilawu ngesikhuni saseGibhithe futhi uyofika lapho futhi uyolungisela lawo mfo kudla ngoba umthengela imoto entsha ngaso zonke isikhathi amgibelise ajikajike futhi amthengele lokhu lokho nokunye. Manje kwakuqala kanjalo-ke impela kunjalo qaphelani ukuhlakanipha nokuba smart bathi manje buka lapha akunamqondo kuphela na manje abesifazane bakithi bakithi kwenza mehluko muni ukuthi bazilungisa kanjani izinwele zabo na? Kodwa iBhayibheli lithi kuyawenza umehluko. Thatha leyo nto eyodwa nje ngaphandle kwamakhulu ezinge niyabo kuyawenza umehluko. UNkulunkulu wathi wawenza umehluko ngakho kungumehluko. kodwa niyabo uma bethola ukuqalisa lokho nebhodi yabaphatheli nabadikoni nayo yonke into into yokuqala niyazi umelusi kuphakathi kokuthi uyangena noma uyaphuma yilokho kuphela niyabo ngabantu abavotela lokho ukuba kungene manje qabelane lo moya uqala kunyakaza nebandla eliyi lokho lokho lithola kuninga kakhulu kunokuba isikhulu kulo izinto ezinkulu eziningi kangaka nemali eningi kangaka eqalile kuze kuthi emva kwesikhashana balalele lona futhi bakhangwa yikho ukungabi nanhlonipho kukadevele futhi yileyo nto impela u-eva yenzile ensimini yaseyideni manje niyakuza lokho kunjalo bukani wesifazane wemvelo umlobokazi ka-Adamu ngaphambi kokuba eze kuye njengomfazi wakhangwa yicebo likasathane ngokuphikisana nezwi likankulunkulu ngokulizindla ngaphambi kokuba u-Adamu ahlale no-eva njengomfazi usathane wamehlula lapho kunjalo nizwile ngokuthi isihlahla somlobokazi ngashumayela ngaso lokho kukhuluma ngaso niyabo kulungile manje aqabelane lapho u-eva wakhangwa ngokuzindla manje usathane wazama ukulizindla wathi wesifazane kodwa inkosi ithe wathi wo uyazi kodwa ngempela inkosi ngeke uyabo wena ufuna ukuhlakanipha ufuna ukwazi into ethize ngani awulutho kodwa ngumntwana oyizimungulu yabo bewufanele wazi into ethize uma lokho kungesiyo sathane hohe uma lokho kungesibo abanye balaba besimoteni niyabo wo abayizigejane zabagencika abangcwele nje ningabanaki niyabo ningahambi niyabo
now the natural first bride of the human race before her husband come to her
manje wemvelo umlobokazi ukuqala wesintu ngaphambi kokuba umyeni wakhe eze kuye wawa emseni ngokulalela amanga kasathane emva kokuba unkulunkulu wayekade emqinise emva kwezi lakhe ukuba wayehlala emva kwezi wayengeke aze awe manje lokho kukokwemvelo qaphelani uzifazane wemvelo futhi kwakuyini isiqalekiso isiqalekiso sangempela sokuphuma emva kwezi kankulunkulu manje khumbulani wayekholwa cishe amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili alo kodwa uzofanele udedele nje into eyodwa ihambe uyabo wakholwa yonke inqoba yalo o impela washo lokhu futhi usathane wayevuma ukuthi lelo laliqinisile uma engahle nje akufake ekhoneni elilodwa yiloko kuphela kufunayo niyabo into kuphela ofanele uyenze ngokuba unike inhlamvu kusonteka okuncane ngale ndlela futhi iyoyigeje into oqonda ukuyidubula yabo yilokho kuphela manje wakholwa okuningi kangaka kwalo kodwa nokho wakugeja manje futhi futhi imiphumela ngoba washiye izwi ngenxa yethekezane elincane lomzindlo awu uthi manje kuthiwani ke ngabesifazane na noma yini ufune ukukhuluma ngezinto enjengaleyo na kodwa noma yiyiphi yalezo zinto ezincane yini umehluko noma ngabo ubufakazi bokuqala bubonakalayo na kuyinto ethize kukho une kuzofanele kuqondiswe sizicabangele ngalo iminyaka yebandla esikhombisa cishe impela kodwa ihora selifikile lapho uNkulunkulu elikhuluma khona futhi akalikhulumi kuphela kodwa uyalikhombisa futhi uyaliqinisekisa futhi uyalifakazisa kunjalo uma engakwenzi khona ke akasuye uNkulunkulu yilokho kuphela uNkulunkulu uma emva kwezwi lakhe qabelani manje manje wesifazane wemvelo wabangela ukufa kwemvelo ngoba walalela umzindlo ukuzenza hlakaniphe azenza hlakaniphe esikhundleni sokuhlala emva kwezwi futhi enza lokho uNkulunkulu ayemtshele ukuba kwenze wayefuna ukuhlakanipha futhi ehlakaniphe futhi walalela umzindlo futhi walahlekelwa yisintu sonke niyabo
This time, the spiritual woman, the bride of Christ, that started on the day of Pentecost.
Manje lezi zikhathi wesifazane kamoya umlobokazi kaKristu waqala ngosuku lwePentecost ngebandla labapostoli lasekuqaleni walahlekelwa yini efanayo emkhandlini waseNaisiya li yazi ukuthi lokho kuqinisile futhi emkhandlini waseNaisiya ngenkathi eshintshanisa ngobuzibulo bakhe bakomoya ukuba thathe amabandla amakhulu kaConstantine nezinto abanika zona lapho wayesethengisa ngobuzibulo bakhe bokombhalo ngenxa yesihleke semibhedesho wamaRoma manje lokho kulukhulu kwiKatolika kodwa iProtestane yenze into efanayo futhi imele eBhayibhelini lapha njengendodakazi yesifebe sesifebekazi kunjalo impela wonke akukho zaba kodwa lapho bekuhlala njalo kunensala encane ngokuhambisana njalo lokho kuzokwenza umlobokazi qaphelani walahlekela ubuzibulo bakhe niyabo ngaphambi kokuba umyeni wakhe afinyelele kuye niyabo ngaphambi komshado walahlekelwa isiqiniseko sakhe sobumsulwa futhi manje niyakumbula laphaya wathi ngihlezi ngindlovukaza ngiseli lutho kulowo nyaka waseLaodikeya lapho ngicebile futhi nginempahla eningi kanjalo njalo futhi ho umhlaba wonke ubheka kimi ngingeni khulu ibandla lingcwele kanjalo njalo singalendlela wonke unyaka wayesethi kawazi ukuthi uhambaze uphuphuthekile ngokuhawukela olusizi ompofu futhi kawukwazi leso yisimo manje uma umoya ongcwele wathi isimo sasizoba ngaleyo ndlela ngesisu sogcina singaleyo ndlela ayikho indlela yokukuzungeza yileyo ndlela kungayo manje ebhekisisane manje ngenkathi ethengisa ubuzibulo bakhe emuva lapho ilungelo lakho leziqiniseko zobumsulwa zezwi wenzani na ngenkathi u-Eva ekwenza walahlekela ngokudaliweyo konke okudaliweyo kwawa phansi kwakhe manje qabelani futhi ngenkathi ibandla likwenza lemukeli imibhedeshe esikhundleni sikamoya nezwi kwaqalekisa yonke inqubo yonke inqubo yamadlele yake yaba khona noma iyoke ibe khona yaqalekiswa nakho futhi yawa ngoba ayikho enye indlela uma uhlanganisa izigejala zabadoda ndawonye ukufanisa noma yini enye inekhanda ngale ndlela nenye inekhanda ngaleyo ndlela nenye inekhanda ngale ndlela futhi ahlanganisa izinto ndawonye bese eyishukumisa futhi uma isiphuma yilokho onakho yilokho impela bakwenza emkhandlini wasenaisiye yilokho impela bakwenza e-Methodist Presbyterian Church of Christ nawonke amanye futhi akukho muntu akunendaba ukuthi uNkulunkulu wembulane kuye ufanele ukufundise ngendlela incwadi yabo ebachazayo isivumokholo vumokholo sabo esisho ngayo kungenjalo baye kukhahlela bakukhiphe manje ungangitsheli ngike ngaba lapho niyabo futhi ngiyakwazi futhi lokho impela nje okwenzekile ngakho yonke into iqalekisiwe akumangalisi ingelosi yathi umani kule bantu bami ukuba ningahlanganyeli nalo izinhlupheko zalo ngoba lizo liqalekisiwe futhi lizozwa ubuhlungu besiqalekiso solaka likankulunkulu phezu kwalo ngoba lathengisa ngesiqiniseko salo sobumsulwa namalungelo niyabo kodwa hohe kodwa kumlani kubona zonke lezo simo kodwa nokho uNkulunkulu wethembisa kuJoweli wesibili amashumi amabili nanhlanu uma ufuna ukubhala phansi ngezinsuku zokugcina ngenkathi ethi ukushiwa izibotho kudliwe inkaza ukushiwa inkaza kudliwe yizikhonyane ukudliwe isikhonyane kwehle njalo nje isilokazana hemva kwesilokazana sasifikile futhi sidla kulelo bandla kwaze kwathi ekugcineni kwakungaselutho kodwa isikhonyane Bekuzisana ukushiya amaRoma kudliwe amaLuthela ukushiya amaLuthela kudliwe amaMethodist nokushiya amaMethodist kudliwe amaPentecostal yabo selize lafika phansi sikwini futhi niyazi ukuthini thatha leyo miswenya phakathi lapho isikhonyane nenkaza kanjalo njalo bese kulandela njalo encwadini bese uthola ngumswenya ofanayo ngezigaba ezehlukene nje bambe phuzu lakho lukanjalo nalezi zimpawu imiswenya efanayo uzokubona uma sesikukhipha ngakho ngizonitshela manje ngumswenya ofanayo ngaso sonke isikhathi eminye yaleyo miswenya mine lapha futhi nanzo ilapho into efanayo ngumoya ofanayo okushiywe ngowodwa omunye uyakudla nokushiywe yilo omunye uyakudla kanjalo yazi yakuletha esikwini kodwa uJoweli wathi ngiyakubuyisela isho inkosi yonke iminyaka edliwe yinkasa kwini na izokwenza kanjani uma kwaqala kuphuma umphiki Kristu ngokumelana lokufundisa kukaKristu owebukela umbhedeshe esikhundleni sezi na futhi yonke iminyaka abaguquli uye wahlomeka kukho njengoba kwasho ibhayibheli kepha ngosuku lokugcina kubethweni izambulo zeshumi okokuqala kuya kwesikhombisa liyathi izimfihlakalo zikankulunkulu ziyakube zifeziwe ngezinsuku zokugcina ekubethweni kwecilongo lengelosi yesikhombisa umalakwesine washo ukuthi wayezoduma u-Elisha ngaphambi kokuba usuku olubi lufike phezu komhlaba lapho eyowushisa njengesithando somlilo
And he would restore and bring back the children to the faith of the Father.
Futhi wayezobuyisela nokubuyisa abantwana ekukholweni kwawo baba okwasekuqaleni kwabapostoli ukukholwa kwePentecost kwethenjiswa ukubuyiselwa.
Now that's just as plain as scripture can say it.
Manje lokho nje kucaca njengoba nje umbhalo ungakusho manje kwethenjisiwe futhi uma sisezinsukwini zokugcina kuzofanele kwenzeke into ethize nebo futhi iyenzeka futhi siyayibona qabelana ubuthathu buka Sathana umuntu ofanayo eza nje engena kumuntu esuka komunye eya komunye ilondela lezo lokazana ezenza ngayo leyo miswenya umuye uya komunye impela uNikolawu uphiki Kristu wokomoya uPapa uprofethi amanga isilo uGeven Qobolo wakhe engena umuntu Manje kugcineni lonke emqondweni wenu manje ngenkathi nilandela lokho nizobona laba bagibeli beza benyuka beqonde ngqoku lokho niyabo nginibekela isithombe lapha ukuba benginakho eblackboard beningakuqonda kangcono niyabo ngiyabhekisisa uqala manje khumbulani lokho into yokuqala ayiyo ungumoya omphiki uKristu uJohane washo njalo bantwanyana umoya omphiki uKristu usuvele uyasebenza kunabantwana bokungalaleli niyabo leyo onto yaseqala ukuqala bese kuthi ke kube uhlobo lwesisho onyakeni webandla landelayo nonyaka webandla landelayo kwase kuyimfundiso nonyaka webandla landelayo lethweswe umqhele manje lokho akucacile yini nje njengokufunda noma yikuphi obunga kufunda kona na niyabona yabo nango yenza manje kuqala wayebizwa ngani moya omphiki Kristu ngoba wayemelane nezwi yilokho kwakuqalayo yilokho impela kwenze yonke into kwakungukuphenduka kusuka ezwini likaNkulunkulu hayi ngoba uEva ngase kuba wathwantsula uKhayini ngolunye usuku niyabo lokho kwakungesikho okukwenzile into yokuqala yenze into yonke kwakungukuthi waphenduka wasuka ezwini waphenduka wasuka ezwini
And the first thing started the prostitution in the church of the living God.
Uthi indokala yaqala ubufebe bandleni likaNkulunkulu ophilayo. Umlobokazi kaKristu waphenduka wasuka ezwini futhi uyemukela umbhedeshi wamaRoma esikundleni sezwi likaNkulunkulu. Kwenzekeni kuzo zonke izinhlangano na kwenza into efanayo impela. Manje kodwa wethembisa ukuthi ngezinsuku zokugcina wayezokwenza indlela yokubuyisela futhi izwi lenkosi lalizoqathakela phezu komhlaba njengoba kwenza ukuqaleni futhi oh futhi uyobuyisela emuva ini okwakuqalayo okumelene nezwi Futhi ufanele nzeni lo mfo uma efika ugcotshiwe ngomoya kaNkulunkulu na ufanele nje alethe ukukholwa kwabantwana ukubuyela kwababa ubuyisela kanjaloke futhi nithola lelizwe lifanayo endaweni efanayo ukuthi nilapha nizokwenza into efanayo uJesu wathi uma umuntu eba ngowami futhi lowo okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uya kuyenza Futhi ngenkathi bamcela ukuba enze izinto ezithize wathi ngenza lokho nje ubaba angibonisa khona angezi lutho ngize ngikubone kuqala engibone ubaba kwenza nami ngenza lokho ubaba uyasebenza bese ke ngiyasebenza kuze kube manje niyabo anikuboni na ngani kufana nokufuna iphephandaba nje niyabo manje kuqala manje ke kuba ngumphiki Kristu manje waye ngeke abe ngumphiki umpiki Kristu kuphele emoyeni. Manje ke uba ngumpiki Kristu nalowo moya wathatha umuntu owafundisa izinto ezifanayo ukuthi lowo moya umpiki Kristu ayezenza. Useba ke ngumprofeti wamanga emoyeni umpiki Kristu. Manje kuthiwani ke ngomuntu osenhlanganweni na? Zibonele wena angazi ukuthi nicabangani ngakho kulungile. Manje kugcineni uba yisile. Manje lindani futhi sizongena kuloko emva kwesikhashana niyabo kulungile. Manje njengoba ubuthathi buka Sathane bunele kanjalo, Sathane sonke isikhathi, uSathane umoya ombiki Kristu, umoya ombiki Kristu ngena kumuntu umprofeti wamanga, bese ke eba yisilo. Ngiyabonga ngathi hayi demoni elali kulowo mphiki uKristu, kodwa ngenkathi uSathane qobo lwakhe kahlela ekhishwa uyedla futhi wengamela indawo lapho idemoni elali khona, udevil. Manje ke udevil ungena kumuntu endodeni, kuyaziphinda nje yilowo uJudas Iskariote ayeyikho futhi wenzani na? Ngabe wayengomunye wabafo owayemelene noKristu na? Ngani wayengumphathisi khwama, wahamba naye impela, wahambisana nabongo, waphumela lapho futhi wakhipha amadimoni futhi wenze khona impela nje abakwenzayo. Futhi uNkulunkulu wayengunkulunkulu ongena kumuntu, uNkulunkulu engena kumuntu enyameni, uEmmanuel. NoJuda wayeyindodana yokulahla, noJesu wayeyindodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu ongene kumuntu, uDevil ongene kumuntu. Abanye abantu ubone kuphela iziphambano ezintathu ngaleso sikhathi, zazizine, zazintathu eGolgotha sizibonayo. Lo kwakukuJesu phakathi nendawo, isela ngakwesokunxele sakhe nesela ngakwesokunene sakhe. Futhi ibhekisizane isele lilodwa lathi kwelinye noma lathi kuJesu, uma manje niyazi uyizwi, kodwa uma uyizwi ungezi sindise na? Ungenze okuthize ngakho na? Leyo yinto efanayo namhlanje. Angaze libeze labo devil abadala befika bethi uma ukholelwa kuphiliseni kukaNkulunkulu, nanga amehlo omunye umuntu, ungewavula amehlo abo na? Ngishaye ngobumbuthe lo devil omdala ofanayo yabo, yenze ziphambanweni sizokukholwa. Uma uyindodana kaNkulunkulu, phendule lawo amatshe abe yizingwa, udevil ofanayo. Uvele usuhambe nje yabo, qhabo ileyo ndlela uJesu akwenza ngayo, akazange ahlekise nganoma yikuphi kwakho. Babeka indwangu phezu kwesandla sakhe, phezu kwamehlo akhe aligugu kanjalo, base bethatha induku base bemshaya phezulu ekhanda bathi, zitshele uma ungumprofeti, manje zitshele ukuthi ubani okushayile. Bashintshana ngenduku omunye komunye. Manje zitshele ukuthi ubani okushayile futhi sizokholwa ukuthi ungumprofeti. Akazange awuvule umlomo wakhe, wavele wahlala lapho nje. Niyabo, akahlekisi, wenza nje njengoba kusho baba. Niyabo, asibayeke nje baqhubeke, isikhathi sabo siyeza, ningakhathazeki. Yebo mnumzane. Manje bathinte ingubo yakhe, abezwanga amandla, kodwa wesifazane omncane ompofu wayenesidingo nje, wathinta ingubo yakhe wajika wasethi, ubani ongithintile naye? He yini ukuthinta okwehlukile, kuya ngokuthi umthinta kanjani. Yabo, yabo okukholwayo. Manje uyabo, manje njengoba uSathane ezingenise yena kumuntu, esuke kubeni ngumphiki Kristu, eya kubeni ngumprofeti wamanga, manje futhi ezinsukwini zeJuda ngumphiki Kristu phakathi kwebandla lasekuqaleni. Ngezikhathi zeminyaka yobumnyama uba ngumprofeti wamanga ezweni. Niyambona labo nesitsha sakhe sobubi na? Manje lokho kusonyakeni webandla manje, kodwa onyakeni emva kokuba ibandla liye ekhaya, uba yisilo, uba ngudevil ongene umuntu, udrago bomvu qobo lwakhe. Oh hey, aniboni ukuthi ngiqale ukuthini na? Usengena kubantu bakhe ke, usebabophile abantu bakhe ngamandla akhe. Umprofeti wamanga anga ubaprofetile kukho ngqo, ubanikele amandlela okuduka ukuba bakholwe amanga futhi balahle yiwe, bephika izi benesimo sokubesaba uNkulunkulu. Imisebenzi kaNkulunkulu indawo yakhe ebuthathwini, ukulungisiswa kungceliswa, bese ezingenisa yena uqobo kubantu bakhe ngombhaphathizo kamoya ongcwele. Into efanayo uDevil usemfanekisweni nje emva kukaKristu. Oh, uSathane uzingenisa yena uqobo kumuntu. Yi manje ebhekisisayo uSathane, nxa uJesu ezingenisa yena uqobo kubantu bakhe, khona impela ukuphila kwakukuKristu kukumuntu. bekungenzani ukuba ubukhiphe ubuphila emvinini wokrebisi waso kufaka emvinini wethanga na bekungeke kusathela amathaka bekuyothela amagrebisi ukuba ke ubukhiphe ubuphila esihlahleni samampetshisi waso kufaka esihlahleni samapheya na bekungathela amapheya na qhabo kuthela amapentshisi ukuphila kuyasho ukuthi kuyini nebo Uma uthi uzoyabantu bethi banomoya ongcwele futhi baphikele lizwi kukhona kungalungile umoya ongcwele waloba lelozi noJesu washo lokhu uma umuntu enomoya wami kuye uyokwenza imisebenzi yami nifuna ukufunda lokho na nifuna ukubhala phansi na nguJohane ongcwele ishumi nane ishumi nambili ya kulungile okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo yokuyenza ngisho neminingi kunalo uyakuyenza ngokuba mina ngiya kubaba nebo koreke uyangcweliza futhi yamhlanze ukuze ame phambuka kaNkulunkulu lelo thonzi likayinki liwela lapho bese emwelisa igebe nebo manje ebhekisizana usathane ngenkathi ezingenela yena kumuntu ezikhonzini zakhe zenza umsebenza wenzayo aniboni na wenzani na uza ngqo kulowo esifazana ongena kucala kumkhohlisa futhi lokho impela abanye balabo devil abakwa enzayo uzongena ngqo endaweni futhi uthi umeluzi omncane uthola ukuqala phandle endawo ndawo uyangena bese ethi oh uma nje ujoinana nathi umsebenzi kadevela ofanayo manje lelo iqiniso futhi ngekathi usathanda zingenela kumuntu ebandleni lakhe ukuba abe ngudevela khona ke yiwo elenza ukubulala abantu ngamabomu nokubulala kanjalo njalo ngoba usathanda ngumbulala endaweni yokuqala umqambi manga no niyabo usathanda kwenzani uma enza uma eba ngongena kumuntu phakathi kwabantu na kungumsebenzi wakhe awumiselweyo ukuba nokuhlakanipha kobuqili uhlakanipha kobuqili Sinani bebeli futhi ngikubizela uNkulunkulu ake yasebenzisana khona nabantu abahlakaniphile kufunisise bese ubona ukuthi akusibo yini njalo abahlakaniphile okhwelwe amadimoni igama elikhulu kodwa iqiniso Ngiliphonsela inselelo ukuba nithathe uzalo kusukela kwabaka abela kuye kuKhayini futhi lezo zizukulwane ezishumi nane ngihambe nazo njalo bese libona ukuthi yibaphe owaye ngasohlangathini alusmart nokuthi yibaphe owaye ngabathobile
Jesus
akabakhethanga ngani abantu ababenjalo na wathola abadobi namadoda ayengakwazi ngisho lokusayina igama lawo uqobo ukuwabeka abe yinhloko yebandla lakhe kunjalo ukuhlakanipha akulutho kumelene noKristu ukuhlakanipha kwezo kumelene noKristu njalo Jesus akazange sitshele ukuba siyahambe siyokwakha amakholiji akazange kwenze sibe nezikole zeBhayibheli wathi nishumayele izwi nishumayele ivangeli bese kuthi ke uma athi lezi zibonakalisa ziyakubalandela abakholwayo niyabo niyodingeka ukuba nibe ne ngamanye amazwi wathi hambani niwabonakalise ngokwenza amandla kaNkulunkulu ezizweni zonke Manje ephesizani umsebenzi kaSathana umisele ngokuphendukezela izwi likaNkulunkulu emizidlweni yokuhlakanipha ho hey ho bese ke ezishaya uphawu izikhonzi zakhe ngokwenqaba izwi lasekuqaleni manje ake lokho ningangibekezelela kancanyana nje futhi sithole lokhu na lokhu angifuni nikugeje lokhu ake ngilikhombisa umfanekiso ukuze nikubone konke emfanekisweni wasezwini nayo yonke into ningeke nifanele nimuke nididekile ethestamente elidala uma umuntu wayekade ethengiswe ebugqilini nakho kufika unyaka wejubili njalo iminyakeni ngamashumi amahlanu unyaka wamashumi amane nezishiyagalolunye bese ke kuba ngunyaka wejubili futhi kwakuthi uma isigqila sizwa lokhu futhi sasifuna ukuhamba sikhululeke kune akukho lutho olungasivimba ukuba sihambe sikhululeke singalahla phansi igeja lazo bese sithi isikhathi esingaka sibuyele ekhaya icilongo likhalile kunjalo kodwa uma singafuni ukuhamba futhi senelisiwe inkosi yaso yezigqila khona ke sithathwa singeniswe ethembelini bese ke bethathe usungu usungulo niyazi ukuthi yini usungulo bese becindezela indlebe yazo bese bebhola imbobo endlebeni yazo futhi kuphawu olumaka ukuthi singephinde sibuyele emuva kunjalo na sizofanele sikhoze lenkosi ngazo zonke isikhathi ngikhathala ukuthi ziningi kangakanani ezike zikhathi ijubhile elizwakala ngazo noma ngabe kwenzekani ngokoqobo sithengise ngobuzibulo bazo bokukhululeka.
And when a man turns down the gospel truth,
futhi uma umuntu ala iqiniso levangeli uzathala umshaye uphawu kuphi endlebeni yakhe uvala izindlebe ukuze angabeselizwi iqiniso futhi sephelile uhlala neqemba nalo uma engayikulizwa iqiniso. Qabo niyakulazi iqiniso, iqiniso liyakulikhulula, niyabo iqiniso liyakhulula. Unkulunkulu ushaya uphawu abakhe uma befika, unkulunkulu ushaya uphawu abakhe ngokuqinisekisa izwi lakhe lithandisiweyo ngabo. Kunjalo impela uJohana ongcwele 14:12 futhi enye into nifuna kukubhala phansi uMarko 16 uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Manje sithathe lokho nje umzuzu, ngabe wayentela na, ngabe nje wayeqonde, ngabe nje wayeqonde abapostoli njengoba abanye bebengazitshela na? Ngizani fundani sendlalelo sakho, hambani ningene kuphi na ezweni lonke nishumayele lelivangeli ku ini konke kudaliweyo anikahlangabezani ngisho nango kodwa kokuthathi kwendlela namanje. Lezi zibonakaliso ziyolandela ezweni lonke kukho konke kudaliweyo noma yikuphi lelivangeli elishunyayelwa khona. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, hayi nje kokuncane okungangesandla. Njengovo ngesinye sikhathi ngitshela uNkulunkulu wanika kuphela abapostoli abayishumi nambili iziphiwo zokuphilisa futhi ho ngakho abaningi babazalwane wayehlezi lapha ngenkathi esukuma ukubasho lokho niyabo wenela ngakho emizuzwini embalo. Ngakho manje qaphelani lonke izwe kukho konke kudaliweyo lezi zibonakaliso ziyakubalandela. Ningaluthathi uphawu lokungakholwa lukaSathane manje uzolubeka kuwe kulobu busuku uma engakwenza uyokudlokodla akuhlanganise nobondo futhi uyohamba futhi uthi angazi ngalokho. Hamba ekhaya futhi ulifundisise bese ke ubaqotho futhi ukhuleke isizathu yonke into kakhulu kakhulu ingokombhalo ngokuphelele ngalo leli hora elingcwele ngesikhathi sekube iminyaka kwenziwa wafakazelwa kukhuphukele ngokukho naleli yihora yizo lesi sikhathi. Futhi manje ungamvumeli adlokodle lokho endlebeni yakho uPaul wakhe lokungakholwa niyabo isizathu waye ngongakholwayo kwase kuqaleni walingabaza kulungile. Oh ungavumeli ngisho ungamvumeli athatha umbhalo ngokuhlakanipha kwakhe bese ewusonde bese ewuphendukezela ngokuhlakanipha kwakhe uqobo emandleni okuzindla. Thoba nje bese uthi uNkulunkulu washo njalo futhi yiloko kuphela kukukho. Manje ho asi sizoshiwa isikhathi ngakho kungcono sibe khona lapha bese siqala siqhubeka. Manje asiyophawini lesibili. Ngikade lihlatiweyo iwundlu elivukileyo livula lokhu nesesibili izidalwa ezifana nethole zathi woza ubone ukuthi imfihlakalo yophawu yini nebo. Manje siyayithola iwundlu ukhumbulane lizovula zonke izimpawu nezidalwa zesibili uma nikuqaphelile emidantini ngokulandelana kwayo yalapho esisanda kwedlula khona nje neminyaka yebandla into efanayo esesibili esokuqala kwakuyingonyama esilandelayo kwakuyi sasi njengethole noma inkabi noma into ethize nebo. Nalesi sidala sathi woza ubone manje futhi ngenkathi iwundlu livula uphawu futhi manje ke wahamba ukuyobona futhi ngenkathi ehamba engena kwenzekani na? Ngizibona ukuthi watholani manje woza ubone kunemfihlo evalelwe kophawu ngqi lapha ekade ilapha manje eminyaka ezinkulungwane ezimbili cishe ake sibone ukuthi iyini.
Now
Manje siyathola lapho ukuthi wabona ini ihashe libovu liya phambili. Manje ngokuqonda kwami lokhu, ngokuqonda kwami lenkemba enkulu ayenayo ezandleni zakhe, manje sinezinto cishe ezintathu ukuba sizibheke manje. Cishe kwelandelayo eyishumi nanhlanu, imizuzu engamashumi amabili, asifunde nje futhi sibone ukuthi uthini lapha. Futhi kwaphuma ivesi lesine.
Another horse that was red, the first one's white.
Kuphuma elinye ihashe elibomvu elokuqala emhlophe, nohlezi phezu kwalo waphiwa amandla okususa ukuthula emhlabeni ukuze babulalane, futhi wanikwa nenkemba enkulu. Manje kunezifanekiso lapha futhi sifuna ukuzibuka ngobusondela ngempela, kodwa ngokuqonda kwami ngokwedlula konke engikwaziyo manje, niyabo uJesu wabikezela into efanayo kuMathewu wamashumi amabili nane, niyabo wathi manje nizozwa ngezimpi namahemhemi ezimpi nezimpi namahemhemu ezimpi nje nezimpi futhi, kodwa wathi konke lokhu akukabi yikho, niyabo isikhathi akukabi yizo, niyabo babuza uJesu imibuzo emithathu, niyabo futhi wabaphendula emibuzweni emithathu. Ilapho enqaba yabazalwane bethi ithole kuhilileka khona, bezama ukubeka abazalwane bama-Adventist ngaleyo usuku lwesikhombisa kanjalo njalo emuva lapho imaye kuye onikeza umntwana oncelisayo namasanga ayobe evaliwe ngosuku lwesabatha nezinto ezinjalo. He, akuqondani ngisho nanombuzo Nhlobo, niyabo Nhlobo, niyabo. Wayephendula abakubuzayo kodwa akakubhekisisanga konke ezinsukwini zokugcina, wathi niyozwa manje sisebenza kule nto eyodwa lapha, sizoza kokunye futhi kwakho ebusukwini obumbalwa. Bukani, wathi niyoza ngezimpi namahemhemu ezimpi kanjalo njalo, khona-ke konke lokhu aku, niyabo, khona-ke bayobuyela emuva futhi, khona-ke bayonikhaphela nokunye njengalokhu, nakho konke konke lokho akukabi iqiniso kwamanje. Kodwa ngenkathi esefika esikhathini lapho ayesezokhuluma khona nabo ngalokho abambuza ngakho ukuphela kwezwe, ziyoba nini zonke lezi zinto lapho okungayi kubakho tsheli shiya phezu kwelinye na, siyoba yini sibonakaliswa na, futhi kuyofika nini ukuphela kwezwe na, niyabo bambuza izinto ezintathu. Kwathi-ke lapho esefika phansi kutheni ukuphela kwezwe, wathi ngani bona umkhiwane usuhluma umqumbe wawo, manje niyazi ukuthi isikhathi sesisemnyango, futhi ngiqinisile ngithi kini ukuthi lesi sizukulwane asikudlula kuze kugcwaliseke konke. Ukuthi waba kanjani umpikinkolo ngaphandle kokuhunyushwa, uthanda ukugcizelela kulokho, niyabo, wathi lesi sizukulwane hhayi esizukulwaneni ayekhuluma nazo, isizukulwane sasibona umkhiwane ohluma umqumbe wawo. Manje ngifuna nje ukunibuza okuthize nje, bukani into ethize khona lapha ebusweni uIsrayeli manje okokuqala iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu uyisizwe, iflag elidala kunawo wonke emhlabeni libhakuza phezu kweJerusalema kulobo busuku, uIsrayeli usezweni lakhe lendabuko. Kwakunomfowethu lapha ngesinye isikhathi wayefuna ukuba yisithunywa senkolo, wazizwela ukuthi angayoba yisithunywa senkolo kumaJuda, ngathi ungasithole sisoda ngankathi, oh abantu uyacabanga sonke isizwe qhabuna umzane. U-Israyeli uphenduka njengesizwe, hhayi njengomuntu, isizwe siyozalwa ngosuku, lowo ngu-Israyeli, wonke u-Israyeli usindisiwe. Kukhumbuleni nje lokho, uPawulu washo njalo, wonke u-Israyeli usindisiwe. Manje qaphelani, wonke u-Israyeli kunjalo impela. Manje qaphelani lokhu, kodwa wathi ngani bona umkhiwane nayo yonke eminye imithi ihlume imiqumbe yayo. Manje bhekisisani, asikaze sibe khona isikhathi iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu ukuthi u-Israyeli aze eze ezweni lakhe lendabuko. sinombukiso omncane wokuthi imizuzu emithathu kushaye elaphakathi kwamabili niyazi nango isizwe inkanyezi enemicitho eyisithupha kaDavide libhakuza nazo zonke lezi zinto sesake sabakhona yini izikhathi lapho amahlelo selike laba nezivuselelo njengoba enazo eminyakeni embalwa edlule na manje kufundisise nje sisekhaya kunini lapho amahlelo ake aze aqhakaza khona phansi kwanoma yiyiphi inkonzo yomuntu njengoba kube njalo kwekaBilly Graham ama-Methodist ama-Baptist nokunjalo na kwake kwaba nini lapho okwake kwaba nomuntu hlolisisa kusukela phansi emlandweni wakho eyake yaphumela ebandleni eliyilo ngegama nje enegama eligcina ngo-HAM ngaphambili na zibuze wena nje APE APRAHAMA manje bukani igama lika Abrahama linezinhlamvu ezisikhombisa APRHAM kodwa wethu mfowethu Billy Graham uno GRAHAM isithupha hayi sikhombisa izwe ilapho akhonzisa khona ibandla ngokwemvelo ibandla ngokwemvelo kwakungu Lord eSodoma futhi ngenkathi lomfo edla labo futhi washumayela wayesebaphuphuthekisa ngevangeli kodwa kwakukhona oyedwa wahlala no-Abraham no-Abraham wambiza ngokuthi Elohim Nkosi manje ngenkathi u-Abraham ebone abathathu beza wathi Nkosi yami ngenkathi Lord ebone ababili beza wathi Makhosi yami nanko umehluko wakho uyawubona umsebenzi wakho kamthathu emunye na niyabo
Jesus said as it was in the days of
uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaLord niyakubona lokho na qaphelani kubaleni manje wawukhona oyedwa oze ebandleni likaMoya umntobokazi uAbrahama owayengekho eSodoma kwasekuqaleni nje futhi ibhekisisana ukuthi wenzani Ngazange enze kushumayela njengoba benza wabafundisa kodwa ke babenzele isibonakaliso phambi kwabo wenze isibonakaliso sikaMesiya wayefulathele ithende wayesethi Abraham manje khumbulani igama lakhe langempela izinsuku ezimbalwa ngaphambi kwalokho lalingu Abraham Ngoba uthi Abraham ubumkako USARAH na ezinzukwini ezimbalwa phambi kwaloko lalibizwa ngoSARRA uAbraham wathi usethendene emva kwakho Wazethi Abraham ngi nase sabizwana sakho sobuntu futhi ngizokuvakashela ngokwesithembiso engikwenzele sona ngiyabona ukuthi kwakuyini ngiyabo indoda enothuli ezingutshani zayo idle inyama yetolo futhi ibhuza ubizo luvele enkomazini futhi idle izikwa zombili yawulumzane unkulunkulu Elohim ibonakalisiwe enyameni wethenjiswa ngosuku lokugcina ukuba azibonakalise enyameni futhi qaphelani Abraham, ubumkako uSara na usethendene emva kwakho. Wathi ngizokuvakashela nenekazi kusobala lineminyaka ikhulu budala lathi ukuhlekela emkhonweni walo emuva ethendeni manje emva kwamakhetini ethendeni. Lathi mina isalukazi awu kwase kukhawukile ukuba nabo njengendoda nomfazi iminyaka niyazi ngoba wayeseneminyaka eyikhulu budala futhi owesifazane wayenamashumi esishiyagalolunye wathi lokho akusoze kwenzeka Wayesethi uhlekeleni na efulathele ithende uhlekeleni ethi lezi zinto zingenzeka kanjani na niyabo wamkhombisa isibonakaliso manje wethembisa ukuthi lokhu kuzophinda ngesikhathi sokuphela futhi namadoda amabili ehlela lapho ayeseshumayela izwi ayesebatshela ukuba baphume lapho indawo yayizosha ingqongqe kanjalo njalo futhi yasha noloti wabhatazela ephuma ibandla ngokwemvele ezansi sonweni nasodakeni kodwa nokho behamba bezabalaza ezinhlelweni zabo zezinhlangano kodwa umlobokazi leyo ndoda yodwa ayizange iye kuwo yahamba kuphela yase ibiza uhlobo lomlobokazi manje sisezinsukwini zokugcina Niyabo manje qaphelani wena uthe lapho uNkulunkulu waboniliswa kanjani enyameni uJesu wathi qobo lwakhe ningilahla kanjani na wathi akunochiwa yini eBhayibhelini lenu imithetho yenu ukuthi ibona abaprofeti izwi likaNkulunkulu elileza kubo uJesu wathi izwi leza kuba prophets ngoba waye ngokombhalo ezintweni zonke wathi manje izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi izwi leza kuba prophets futhi nababiza ngoNkulunkulu ngokuba izwi likaNkulunkulu leza kubo wathi phoke nizongilahla kanjani uma ngithi ngiyindodana kaNkulunkulu na ngomthetho wabo uqobo wabathunga ngqi nakho lapho khona nebo manje zikubina sisesikathini sokuphela manje laleli sisani impela manje sijola ukuthi kwakuzoba khona izimpi namamebe ezimpi futhi manje siyabona ukuthi umkhiwane usuhlume imiqumbe yawo Neminye imithi ihluma imiqumbe yayo ama-Methodist, ama-Baptist, ama-Presbyterian nayo yonke ihluma imiqumbe yayo imvuselelo enkulu eyenzekayo manje ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uqoqa umlobokazi walelo hora lokugcina abakhethe oh hey Manje qaphelani manje sinaka ukuthi uJohane wabonani ngaleyo nkathi okwalezi zinto azibonayo ihashe libomvu nomgibelo walo uyaphuma wamandla anikwa yena ukuba bulale ngokuceka ngenkembe enkulu Manje nazi sambulo sami salo lona ngusathane futhi ngudevil futhi kwesinye isimo manje siyazi ukuthi izimpawu ziqondene njengoba ngasho ngobunye ubusuku namacilo angaqondene nezimpi zombango yabo phakathi kwabantu phakathi kwezizwe Kodwa niyajola lapha ukuthi lo muntu nenkemba ngakho uqondene nebandla impi yombusazwe manje ningahle ningakucabangi lokho kodwa ake nikubhekisise nje umzuzu imizuzu embalwa nje Kapelani ukushintsha kombala walamahashi umgibelo ofanayo ukushintsha kombala wamahashi lehashi isilo lesilo ebhayibhelini phansi kwesifanekiso simele amandla Inqube efanayo igibele komunye umbala amandla avela komhlopho omsulo kuya kobomvu onegazi ngiyabo imphekisizeni manje ukuthi uza kanjani Ngekathi kuqala waye nje awu waye imfundiso encane nje phakathi kokuthiwa ubunikalawo kusobala babungebulale noma yini ngokuceka lokho isambulo sesibili isithupha uma nifuna ukubhala phansi waye ngebulale noma yini ngokuceka imfundiso nje umoya nje phakathi kwabantu manje waye ngeze ukubulala lutho ngokuceka wayemzila kakhulu ekibela lekuleli hasha limhlophe awu niyazi singaba nebandla likhulu lomhlaba jikelele besinga libiza ngokuthi yibandla lomhlaba wonke basakwenza kulungile yabo manje besingaba ne oh kumsula ngokuphelele futhi oh kumsula kakhulu iqembu labantu nje sonke sizobuthana ndawonye senzele inhlanganyelo yabo kumsula ngempela kumhlophe ihasha limhlophe lalinjalo yabo manje ngakho izikhulu nabaqoke kangcono nabafundile niyazi uhlobo lwezinyoni zophapha olufanayo niyazi sizothi ukuhlanganisa izinto ndawonye la lezo zike Jani zimpofu ngani uma befuna ukuhamba bekhubeka awu kulungile kodwa sizothola bezinge lingcono abeze ebandleni lethu uma nje sikathola ukuthi sizimonyule thina siphume lapha sizoba yisikejane samamasons noma okunjalo niyazi sizovela nje sizilungise izinto noma odd fellows njengoba benjalo futhi ngakho manje ke hayi iodd fellow lodge manje kodwa ngiyakhuluma niyazi ukuthi ngisho ukuthini ngakho kuyinqaba ekholweni langempela manje kodwa ngokunye ngama ngemanzi sifuna iqembe elincane izigungu ezincane zebusiness ezingalibiza ngelethu kuyimfundiso nje kumsula impela bazalane ngani asimelene ngalutho nani bantu impela cha nikahle kodwa niyazi sibone ukuthi sinebusiness nayo yonke thina besingabangcono ukuba nje besizihlanganele ndawonge nebo wathi ugcineni kwaqhubeka kwehla ngokwaze kwenzeka yebo mnumzane kuhlangane kodwa ngenkathi lento esabekayo umoya odukisayo wo ndoda wangena kumuntu umoya ongene kumuntu lo moya wemfundiso waba ngongene kumuntu ukuthatha indawo kaKristu kumuntu ufanele ukhonzwe bese ke waphenduka ukuba ube ukukhonzwa njengoKristu ngamanye amazwi phezulu phezu kweVatican ngike ngaba lapho ngo kubhaliwe Vicarius Filii futhi kubhalwe ngezibalo zesiRoma manje dwebo ulayini nje ngaphansi kwalezo zibalo zesiRoma futhi kuchaza ukuthi esikhundleni sendodana kaNkulunkulu yena ngamanye amazwi ungumbambeli niyazi ukuthi yini umbambeli nje uthathe indawo yento ethize ungumbambeli esikhundleni sendodana kaNkulunkulu leBhayibheli lathi onesiphiwe sokuhlakanipha makabale izibalo zesilo ngokuba yisibalo somuntu nesibalo sakhe singamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha manje thatha uVicarius Filii Dei bese udweba ulayini ngezibalo zesiRoma uV okakuhlanu noI okakunye futhi kuhlanganise futhi ubone ukuthi awunawo yini amakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha iBhayibheli lathi uyobehleza ethempelini likaNkulunkulu ekhonzwa njengoNkulunkulu nxa le mfundiso encane iba ngengene kumuntu iba ngumbambeli esikhundleni sendodana kaNkulunkulu niyabo hohe lowo osabekayo umoya odukisayo uma nifuna ukufunda lokho ufundani kwabaseThesalonika besibili isahluko sasibili verse lesithathu futhi ningabona ukuthi kukuphi futhi kusabala nizokhumbula uSathane uyinhloko yawonke amandla ezombusazo azo zonke izizwe bangako kwaziyo lokho na niyafuna ukubhala phansi na uMathewu wesine isishiyagalombili Sathane wathatha uJesu wamenyuzela intabeni ephakeme waye samkhombisa yonke imibuso yezwe owake wabakhona noma owawuyoke ube khona ngesikhashana sasikhathi Nikhuluma ngomuntu wathi ngizoyinika wena uma uzongikhonza noJesu wayazi ukuthi wayezoyidla ifa Lokho abakushoyo ngani nina sikejane sabagingcika bangcwele abampofu ngani sithole izwe abamnene bayakudla ifa lomhlaba yiloko uJesu akusho niyabo nebo Kabelana uJesu wayazi ukuthi wayezoyidla ifa ngakho wathi suka Sathane kulotshiwe emuva ngqono mbhalo futhi niyabo wokhuleke enkosini futhi yona yodwa niyabo
Now when manje
ngenkathi yena njengoba idimoni elinhloko engene kumuntu kulene eyisiqhwaga indoda ekholwayo njengoba iBhayibheli libikezela manje ke uhlanganisa ibandla lakhe nohulumeni kokubili okwamandla akhe uqobo kuhlangana ndawonye yabo Ngikathi uphuma umoya omphiki Kristu wakungumoya usuba yini ke usuba ke manje ebhekisizani loluphawu ngenkathi uphuma umoya wawungumphiki Kristu ngokumelana nokufundisa kukaKristu Bilungile into elandelayo eyenzekayo uKristu akubekela ibandla lakhe ukuba likwenze kwakumelene nesono oh akusho khona lokho kwakungokomunye umuntu lokho kusemuva eminyakeni eyikhulu edlule emuva ngaleya lokho akusikho kwethu niyabo lokho niyabo anti okumelene Bese ke kuba manje umgibeli waphuma wayengenamkele kodwa wanika wodwa lelo hasha limhlophe waye nomtsalo kungekho umcibisholo niyabo ngakho manje ke ngenkathi ephuma manje ke hembo kwesikashana wanika umkele ngoba ungeke wabeka umkele ekhanda lomoya kodwa nxa lomoya uba ngongene kumuntu emsebenzini wesibili wesimiselo sesikhathi sakhe sowakhe ofiphele umsebenzi wesibili uba ngothweswe umkele umprofethi wamanga ekusebenzeni kukamoya womphiki Kristu. Manje siyambona manje uba yilokho uma ethatha lokho manje ke usenjalo vele usathane ulawula amandla ezombusazwe ezwe. Manje ngene endaweni ngakokuthi uzokwenza amandla ebandla lomhlaba wonke ethatha amandla ezenkolo futhi aniqondile bafowethu ukuthi ngenkathi lesi sizwe sibonakala esahlukweni seshumi nantathu sesambulo lesi silwane ezincane savuka njengewundlu futhi sinezimpondo ezimbili impucuko namandla obufundisi kodwa wenze into efana ayo isine sayenza phambi kwakhe kuyisimanga imelika inombolo yeshumi natathu lowesifazane kuyisimanga ibonakala ngisho nasesahlukweni seshumi nentathu sesambulo saqala ukuphuma nemisho eyishumi nantathu efulegini izikanyezi eziyishumi nantathu yonke into iyishumi nantathu ishumi nantathu ishumi nantathu ishumi nantathu kwehle njalo yonke into ngowesifazane wesifazane wesifazane kwehle njalo futhi kothi kugcineni kuphele ngiyakubikezela wesifazane uyoyilawula khumbulani lokho kwakuseminyakeni engamashumi amathathu eyadlula ngakusho nezizinto eziyisikhombisa engazibikezelayo ezinhlanu zazo isifezekile futhi banendoda khona lapho manje ukuba imngenise futhi nikuvotela ukuba kungene ngezombusazwe zenu lapho ya he kulungile kuningi okungashiyo kakhulu kulukhulu ukuthi ufinyelele lapho ufuna ukufinyelela khona qaphelani manje ngeke ngisanihlalisa kodwa isikhathi esidanyana uma ngizoqhubeka kusasa ebusuku bukani qaphelani ngenkathi usathane manje wonke umuntu lokho uyaqonda ukuthi usathane ulawula onke amandla ezimbusazwe zezwe washo njalo uMathewu isahluko sesine uyakuthola nevesi lesishiyagalombili yonke imibuso ingeyakhe ingalesi sizathu belwe yimpi babulale manje ekhumbulani lokho akusizwe isimanga na banikwe lenkemba ukuba babulalane hohohohe abelani manje ngenkathi enza lokho wayengakabi nawo amandla obufundisi kodwa waqala kungena ngedemoni lokufundisa kwamanga naloko kufundisa kuba yimfundiso leyo mfundiso iba ngengena kumuntu kumprofethi wamanga kwaza kuthi-ke waya nje endaweni efanele akazange aye kwa-Israyeli manje waya eRoma eNaysia eRoma umkhandlu wabanjwa base bekhethe umbhishobhu oyinhloko kwase kuthi-ke ngokwenza lokhu bahlanganise ibandla nohulumeni ndawonye manje-ke waqathaza umtsalo wakhe wehla ihashini lakhe elimhlophe wagibela ihashi lakhe elibomvu ngokuba angabulala noma ubani angavumelani naye nanto uPawulu wakho umfofanayo mpekisisene gibela eqhubekele ephakadeni ngaleya nakho ngiyabo uhlanganisa amabili amandla akhe ndawonye into efanayo abazama ukuyenza khona manje into efanayo namhlanje nento exakile mhlawumbe aniyiqondi kodwa namhlanje eqenjini lamabhaptisti eLouisville nikuzwile emsakazweni isikhulumi sasukuma futhi bangaka bakuzwayo na kunjalo niyabo kulungile nakho lapho enikhona bafuna futhi babuza ebandleni manje ukuthi empeleni asidingi ukuba CEO ukuthi nje ukujoyina ibandla lekatolika kodwa sifanele sithi ukuhlanganyela nabo thola futhi izikhathi ezifanayo senzeke Louisville ngapha uNkulunkulu usombulula izimpawu kubantu bakhe ukukhombisa ningakwenzi niyababona bobabili sebenza ndawonye na kumbulani kwa baba nejuba kuhlala phezu kwezixhobo ezifanayo ezihlala ezinyoni emkhunjini impela kumbulani nje manje siyajola uhlanganisa amandla ake manje genge ngathi ebayikho kokubili uhulumeni nebandla okobufundisi manje ke nizokwenza njani na ubumba inkole ngeyakhe futhi manje angenza noma yini afuna ukuyenza manje ke usenelungelo lokubulala noma ubani ongayikuvumelana naye yiloko impela kwenza futhi futhi wenza lokho nje impela futhi wakwenza kwabangcwele baqiniso bakaNkulunkulu ophilayo abagcina izwi futhi bengavumelani naye emibhedesheni yakhe wababulala manje void livele nani bothisha lapha bonyaka wasenayisiya nebandla laseqaleni angazi noma nakufunda lokho noma xa uma nifuna ukufunda ngenani kwekwasimakha ethi inguquko ekhazimulayo futhi joleni leyo ngenkathi u-Augustine ongcwele wasehipo eba ngumpristi phansi kwebandla lamaroma waba nethuba kwaze kwathi ngesinye isikhathi umoya ongcwele wazama ukufika phezu kwakhe futhi wawenqaba bangakho kwaziyo lokho njengothisha na ngakho wawenqaba umoya ongcwele yilokho impela kuyikho umfanekiso webandla lamaprotestani namhlanje elenqabe umoya ongcwele wedla wabuyela hipo futhi waba nguye impela wasayina lokho lelo phepha elalinokuthi isambulo sivela kuNkulunkulu ukuthi kwakulungile futhi kumthokozisa uNkulunkulu ukubulala wonke umuntu owayengakholwa nebandla lamaRoma Katolika manje lalelani ngicaphuna kweyofela ukholo kusukela ezikathini sika-Augustine ongcwele wasehipo kuze kube ngu-1586 kweyofela ukholo yaseRoma ibandla eliRoma Katolika labulela amaprotestane ayizigidi ezingamashumi ayisithupha nesishiyagalombili. Ngabe inkemba yakhe yayibomvu na? Ngabe wayegibele ihashe libomvu na? Kwakuyini na? Amandla afanayo, umgibele afanayo, nanto uphawu. Bayavuma izigidi ezingamashumi ayisithupha nesishiyagalombili kweyofela ukholo ngaphandle kwabo bonke laba ababulawa ngaphandle kwalokho wobakithi ngezikhathi zeminyaka yobumnyama kwakunezigidi ezanikele emagubesini futhi babulawa ngokucekwa ngandlela zonke ngoba babengakhothameli lowo mbhedesho wekatolika niyakwazi lokho nesikhathi singakanani na kulungile ake ngifunde into ethize bhengani kanye nami manje ake nginikhombise into ethize ake siyenze isithombe lento umzuzu nje kwenzekile nje ukuba kufike engqondweni yami futhi sizokufunda nje asibheke ngale sambulweni esehlukweni seshumi lesikhombisa sesambulo sisenemizuzu eyishumi nanhlanu sele kulungile manje lalelani ngokusondela ngempela manje njengoba sifunda nine ninamabhayibheli enu futhi niphenye ngizoninika isikhathi esincane nje ukuze nikuthole ukutholile lokho li kweka smaga ilapho engakuthola khona niyabo iglorious reform ekhishwe ngqo kweyofela ukholo yaseRoma eVatican manje lokho kwehla kuye ekuthushweni kwabantu bakaPetrick ongcwele manje-ke sebebiza uPetrick ongcwele ngongcwele wabo he uPetrick ongcwele wayethi akabe yikatolika kakhulu impela njengoba nginjalo futhi niyazi ukuthi ngiyilo kangakanani niyabo wayenyanga imfundiso yebandla wala kuya kuphapha yebo mnumzane uPetrick ongcwele ngisho ngani nina senake nenyukele eNorthern Ireland lapho aye nezikole khona zakhe na niyazi igama lakhe lalingesuye uPetrick bangakokwaziyo lokho na igama lakhe lalingusasket kunjalo walahlekelwa ngudede wabo omncane niyakhumbula ngenkathi be niyabo kulungile manje aqaphelani isahluko seshumi nesikhombisa sesambulo manje wonke umuntu zama nje ukuvula inhliziyo yakho vumela umoya ongcwele ukufundise manje kuza kimi enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazinezitsha eziyisikhombisa manje niyabo nazo izitsha eziyisikhombisa niyazi lezi zikhombisa njengoba sedlula kuzo zonke zenzeka ngesikhathi esifanayo ngo zilandela iminyaka ebandla kufana nje ngoba konke kunameke ngophawu kuleyo ncwadi eyodwa yonke into futhi yonke into yenzeka nje emjikelezweni okunye kuya kokunye ngqo nokunye nokunye kunemimoya emibili esebenzayo uNkulunkulu nodevil niyabo ezazile zitshe ezisikhombisa zokugcina futhi yakhuluma nami yathi woza lapha futhi ngiza kukutshengisa ngisa kwahlulelwa kwesifebe sikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi manje bukani lapha ngapha ukuthi amanzi isifebekazi yini leyo na lobo ngowesifazane ngeke kwaba ngowesilisa futhi yini efanekiswa ngowesifazane ebandleni ebhayibhelini na ibandla ngani na umntobokazi kaKristu kanjalo njalo niyabonga ngowesifazane ibandla manje amanzi lokho kuchaza ukuthini na bezisani lapha fundani ivesi leshumi nanhlanu lakho lapho yayisithi kimi amanzi owawabonayo lapho sihlezi khona esifebe angabandi izixuku zize nezilimi leli bandla lalibusa phezu kwawo wonke umhlaba niyabo sahlala phezu kwamanzi amaningi
with whom the kings of the earth have committed
afebanaso amakhosi omhlaba ukuphinga kokomoya ethatha imfundiso yazo imfundiso yamaniko lawo nabakhileyo emhlabeni badakiswa yiwayini lobufebe baso mfana ukhuluma ngezigejane sidakiwe kukho u yayisingiyise ehlane ngikumoya futhi ngabona wesifazane futhi benazi ukuthini umbhalo wekatolika uqobo uyavuma ukuthi leli yibandla labo bangakokwaziyo lokho na khona embhalweni wabo uqobo nginalena ethi fact of our faith ibizwa kanjalo manje niyabo ingeyompristi kulungile kulungile futhi yayisingiyisa ehlane ngikumoya futhi ngabona wesifazane ekhwele isile ezimbethe okubomvu sicwele amagama enhlamba sinamakhanda ayizikhombisa nezimpondo ezishumi manje bezisani lokho nje leso sifanekiso lokho amakhanda ayisikhombisa manje niyabona lapha lapho esithe futhi amakhanda owawabonayo angamaguma ayisikhombisa ahlezi phezu kwawo owesifazane iRoma ihlezi phezu kwamaguma ayisikhombisa niyabo manje akukho phutha ngakho niyabo amakhanda ayisikhombisa nezimpondo ezishumi niyazi zimibuso eyishumi kanjalo njalo lowesifazane wayembethe okububende okubomvu evulule ngegolide nangamatshe anenani ngamaparele emphethe isitshe segolide ngesandla sakhe sicwele amanyala amanyala okungcolileyo kokubufebe bakhe lo moya omphika iKristu kuhlobonga niyabo ukufundisa lokho kuphinga noNkulunkulu niyabo manje kufanele ukuba ngumlobokazi niyabo futhi uyaphinga niyabo njengoba kwenza uEva nje njengoba kwenza ibandla nje lapho niyabo Lesekandalake kwakulotshiwe kulotshiwe igama imfihlakalo iBabiloni elikhulu futhi noma ubani uyazi iBabiloni iRoma unine wezifebe nowamanyala omhlaba futhi lalelani verse lesithupha ngase ngibone isifazane edakiwe igazi labangcwele negazi lofakazi bakaJesu uthe lapho ngimbona ngamangala ngokumangala okukhulu Wayinto enhle kabi neziphambane nayo yonke into kuye wayengaba kanjani ezweni necala lokuphuza igazi labangcwele na ngamdida manje izomtshela yesithi kimi ingelozi umangalelani na ngiza kukutshela imfihlakalo yezifazane nesilo esisamthwalayo manje lokhu akukho phansi kolunye lwezimpawu lokhu enye into niyabo yesithi namakhanda ezikhombisa nezimpondo ezishumi isilo owasibonayo sasikhona asisekho kepha sesiza kwenyuka siphuma kwalasha asinasisekelo uphapha futhi siyoye ekubhujisweni nabakhileyo phezu emhlabeni baye kumangala labo amagama abo akalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu nabo okhethiweyo niyabo ukuphila selokhu kwasekelwa izwe kanjani labekwa nini igama lakhe encwadini yokuphila na ngaleyo mvuselelo owethamela ngayo na qhaba umnumzane selokhu kwasekelwa izwe nxa sebebonile isilo ukuthi sasikhona asisekho kanti siza kuba khona niyabo isilo esinye siyofa esinye sithatha indawo yaso sasikhona sasingasekho sasikhona sasingasekho sasingasekho futhi uyohamba yothi ngqu ekubhujisweni leyo ndlela niyabo kulungile futhi nansi ingondo elokuhlakanipha bangaka baziyo ukuthi ziyisishiya galolunye iziphiyo zokomboya nesinye sazo ngokuhlanipha na Kulungile amakhanda ayizikhombisa ayizintaba eziyizikhombisa lapho isifazane hlezi phezu kwazo ho ubungabe ubuphuthekile ngokuphelele uyisithuli nesimungulu ukuba ungakutholi lokho ndiyabona kulungile zingamakhosi ayizikhombisa ayizihlani asewile enye ikhona uNiro ne yodwa ayikafiki nanxa isifikile kumele ukuba ihlale nje isikhashana yakumbula ukuthi wenzeni washisa idolopa wasebeka icala abaKristu wayesebeka umama wakhe ebhaxeni lehashe wayesemgijimisa emgwaqeni wayesezulazula ngenkathi iRoma ishe kulungile
And the beast that was and is not
Nisilo esasikhona ngepha esingasekho singese sishiya kalombili iRoma lobedeni langeniswa eRoma lobupapa ngenkathi umoya omphiki Kristu ongene kumuntu uba ngongene kumuntu wayesethweswe umqhele wenziwe inkosi yaseRoma ethweswe umqhele kokubini kuhulumeni nebandla ndawonye wo mfowethu niyabona ugcwele khona nje niyabona Si sesikhombisa futhi ya sihlala kuze kube nini na abayishithi neze inqubo ekuphutshisweni izimpondo eziyishumi owazibonayo zingamakhosi ayishumi angakamukeli imibuso yamakhosi ngepha amukeliswa amandla njengamakhosi ihora linye kanye nesilo lowo ngondlovu kayiphikiswa niyabo Usobala lawa nomqondo munye manje bukani lapha akukhulumi ngabo ubukhomanisi niyabo Lawa namqondo munye ayakunika isilo amandla nokubusa kwawo lawa ayakulwa newundu newundu liyakuwanqoba ngokuba yili inkosi yenkosi nombuzi wababuzi nabakanye nalo ababiziweyo abakhethiweyo nabathembekileyo Yesitigime amanzi wabonayo lapho sihlezi khona isifebe angabantu izixuku izizwe nezilimi Izimpondo ezishumo zibonayo isilweni lezi ziyakusizonda isifebe naleso sivumelwane siyephulwa ngikhulume ngakho izolo ebusuku futhi zisenze incithakalo sibe yize futhi ziyakudla inyama yazo futhi zisishise ngomlilo anazi yini ukuthi iBhayibheli lithi abashayeli bemikhumbi nayo yonke enye into bathi maye maye lo muzo omkhulu ukuthi uhlangane kanjani no kulahla kwalo ngehora linye nebonga ngokuba uNkulunkulu ukufakile ezinhliziyweni zazo kuba zigcwalise intando yakhe futhi ziwenze umqondo munye zinikeze isilo imibuso wazo aze yagcwaliseke izwi kaNkulunkulu owesifazane wambonayo uyilowo muzi omkhulu onombuso phezu kwamakhosi onke omhlaba Ngitshela yodwa iRashiya ayibuzi phezu kwayo yonke asibuzi phezu kwayo yonke yinye kuphela inkosi ebuza phezu kwayo yonke njengaleyo nsimbi kaNebukadnezari yehle iphumela kuzo zonke lezo zizwane leyo yiRoma iRoma ayikwenzi njengesizwe ikwenza njengebandla sonke isizwe esiphansi kwezulu sikwiRoma akumangalisi bathi ubani ongalwa naye na angathi ukujula lokho kuya kuxazulula Longi katolika lithi kungukuthi ningalwi futhi futhi abalwi iloko kuphela ubani ongaba namandla okwenza angakwenza na akukho muntu kunjalo Ngakho bamangala ngezimangaliso angazenza angamisa impi into kuphela angayenza ngokuthi nje imani iloko kuphela kodwa yanicabanga ukuthi uyokwenza na impela ngeke Kabelani lokho ngempela kuyakombisa bangabulelana bangabulelana umunye nomunye umtsalo wakhe wawungena mcibishole ekuqaleni kodwa inkemba enkulu yakhe yakwenza ukwenzile ukubulala kwakhe kamuva futhi washintsha isuke yashine limhlophe eyayashine libomvu ofanayo impela udevil nenkemba yakhe Wathi uJesu na uJesu wathi labo abaphatha inkemba baye kubhupha ngayo ningabuyiseli niyabo uJesu ngalobo busuku ngenkathi esho wakusho lokho noPetru waphatha inkemba yakhe niyabo nje yenza njengoba enza qhubeka nje Manje khumbulani unenkemba uyaphuma inkemba esandleni sakhe egibele ihashe libomvu eqambuza egazini la wonke umuntu ephikisana naye Manje niyakuqonda na bangako oqonda ukuthi lelo Paul uyini manje na kulungile manje wathini uJesu na labo abaphatha inkemba baye kugupha ngenkemba kunjalo na kulungile Kulungile, lomgibeli nazo zonke izikhonzi zombuso wakhe ezithekela phansi wonke umnyaka lowo odonse lonke leligazi labafela ukholo labangcwele bayobulawa ngokucekwa ngenkemba kaJesu Kristu. Nxa ifika abaphathe inkemba bayobulawa ngokucekwa ngenkemba. Baphathe inkemba yombhedesha lomphiki Kristu base beceka abangempela abakhonzi beqiniso konke kusukela phansi eminyakeni ngezigidi. Futhi nxa uKristu efika nenkemba ngokuba yizwi lakhe eliphuma emlengeni wakhe uyobulala ngokucheka sonke isitha esikhona phambi kwakhe. Niyakukholwa na? Abulale isitha, asiwelele ngapho umzuzu nje isambulo sizobona manje uma ngikusho nje lokho noma kumbe ngabe kushiwa yizwi yini. Isambulo seshumi nesishiyagalolunye ishumi nanye ngase ngibona izulu livulekile. Amen. Futhi bheka nanto ihashe elimhlophe lohlezi phezu kwalo obizwa ngokuthi othembekileyo loqinisileyo futhi wakwenza ukwahlulela alwe ngokulunga. Amehlo akhe ayengamalangabi lomlilo nasekhanda lakhe imiqhele eminingi. Oh mfowethu, niyabo usevele wethweswe umqhele ngabangcwele bakhe nebo. Futhi wayenegama elilotshiweyo elalingaziwa muntu kepha nguyena kuphela. Kumbulani singekwazi, asikwazi lokho niyabo ukuthi kuyini. Futhi wayembethe, ake sibone, futhi wayembethe ingubo eciniswe egazini negama lakhe lithiwa hayi ukuthi u kodwa lithiwa ngulizwi kaNkulunkulu. Ngokuba yena nezwi efana niyabo. Manje qaphelani, hayi amagama akhe, ehhe, igama lakhe lithiwa ngulizwi kaNkulunkulu. Lazi igama elilodwa kuphela, alikho elinye igama. Ngezimbiza sezulwini ezazisezulwini zamlandela zikhwele amahashi amhlophe zembethe ilineni elicolekileyo elimhlophe nelihlanzekileyo lokho ngokulunga kwabangcwele nebo. Manje ebhekisisani, wathini uJesu na ophathe inkemba? Kulungile, umgibeli wehashi elibomvu nakhu ubuya lapho eza khona owesifazane ophathe inkemba. Ungahle kuba wabulala izigidi ezingamashumi ayizithupha lesishiyagalombili zabo kusukela phansi kule minyaka kusukela ngaleyo nkathi mhlawumbe ngaphezulu. Kodwa uJesu wathi ophathe inkemba uyakubhubha ngayo. Bhekisisani, futhi emlengeni wakhe kuphuma inkembe bukhali. Mayebheli sethiwe sesine kwathi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe esikahlangothi zombili ihlaba kuze kwahlukaniswe nomkantshe wethambo. Futhi lenzani izwi? Lenzani na? Lahlulele imicabango yenhliziyo. Kunjalo emlonyeni wakhe kuphuma esikahlangothi zombili ebukhali inkembe ebukhali kuze ashaye izizwe ngayo. Futhi yena uyakuzibusa ngentonga yensimbi futhi uyanyathela izikhala Mose wayini lentukuthele yolaka lukaNkulunkulu mnini mandla onke. Futhi wayenegama lilotshiwe engutsheni yakhe nasethangeni lakhe lithi inkosi yenkosi nombusi wababusi. Njengabakhohlisi bemelene nezwi likaNkulunkulu futhi ngoba babengavumelani nalento uSathane wabeka wahlanganisa amandla ezombusazwe aye waphethe namandla kamoya ayewaphethe ndawonye. Wayesenze ibandla elishanela lingene kuzo zonke izizwe futhi ubeke izigidi ngezigidi emva kokwehla ehashini lakhe elimhlophe wagibela ihashi lakhe elibomvu futhi waphatha inkemba yakhe wayesephuma. Kodwa uNkulunkulu wathi ngento efanayo ayiphendukezela noma wazama ukuyiphendukezela ngokufundisa kwamanga lelozwe elifanayo liyovuka ngamandla liphuma ezindebeni zikaJesu Kristu futhi liyombulala ngokumceka naye yonke into ephambi kwakhe.
Second seal, 11.
Amen. Nando Paulo sibili. Niyamthanda na. Oh hey. Lowo ngu isho kanje inkosi. akadukisa uNkulunkulu uma zonke lezi ezinye izambulo nemibono nayo yonke into kushaye nje khona impela ephuzwini futhi bangaka kwaziyo lokho na phakamisa isandla sakho amakhulu wonke umuntu lapha nezandla zabo ziphakeme kunjalo kuyoba kanjalo lokhu khumbulani kunjalo Oh mngani woze emthonjeni ogcwaliswe ngegazi elimunca emthonjeni kaEmmanuel lapho izono zibhukuda khona ngaphansi kwethandala zisuse onke amabala azo ecala woza mkhulu uma ungagazi ungathathi ishansi ungayithathi uma kukhona noma yini empilweni yakho mngani Silapha ikhona into ezokwenzeka angazi ukuthi kungani angazi ukuthi nini ngiyazi ukuthi yini ezokwenzeka kodwa angazi ukuthi izokwenzeka nini kodwa ibophezelekile ukuthi yenzeke ngoba uyayembuya khona manje akenzi lunje ngaphandle uma yenze yaziwe uAmose wesithathu uyayazisa kuqala futhi wethembisa ukuthi lezi zinto zazizofika ngezinsuku zokugcina nonyaka webantu wasikhombise kupheleni kwawo lapho izithunywa zasifikile kwakuyoba lapho ke kwakuzokwembulwa lezo zimpawu eziphuliweyo ziyokwembulwa futhi nazi manje lokho kusegameni lenkosi kukhona mngani yebo mnumzane phumane eBabiloni ngifuna ukusho into ethize ngaphambi kokuvala isizathu ngine sengithi nje angibe lapho ligamenxe lesishiya galolunye sekuyisikhathi nje khona manje Upili nami ngikathi sehle endizeni endiya uhambo lwethu lokugcina lapho ngangibuka iphepha abalilethayo lalibhalwe ngesingizi futhi lalithi ukuza amazama komhlaba kufanele ukuthi sekwedlule izinyoni seziyabuya lasekeli nikeza imininingwane Ba kwakukhona into ecakile yenzeka iIndia ayinazo izintango ezelulekile njengoba thina senza bacosha amadwala bese benza imithangala yabo futhi bakha inqwaba yezindlu zabo ngabadwala bawabeke phenje phezulu lapho futhi kufudumele lapho macalonke oh noma phi kuthi akube seduze eIndia ngaphandle uma uphezulu ezintabeni Nakho konke kusukela phansi eCalcutta nezinto abantu balala emigwaqeni nje bebulawa indlala kanjalo njalo manje ngakho futhi bakha izindlu zabo emibhoshongweni yendlu yabo bahambise umthangalo wabo wenyukele ngolapha uyeceleni kwendlu yabo baka umbhoshongo wendlu yabo nomboshongo ngahle ube lapho abanomthombo wabo khona bawumbela izinkomo zabo nezinto bese ke bezungezela ngemithangala yabo futhi khona manje alo kuqala kwenzeka into ethize izinyoni ezincane niyazi zihamba zingene kulawo madwala futhi za aka izidleke zazo bese zikhulisa amaphupho azo futhi kuqala ukwenzeka into ethize izinto zonke ukuthi uma kushisa zonke izinkomo ziyofika zizungeze bese zima phansi kwethunzi lalezo zindonga zizigcina ezipholile futhi zonke izinyoni ezincane zihlala kulezo zindawo futhi khona manje halo zonke lezo zinyoni ezincane ngesizathu esithize esingaziwa manje niyazi ukuthi zathini ngolunye usuku ngezinyoni ezincane yabo isizathu esithize singaziwa zonke zasuka zandiza futhi zaphuma futhi azanga buyele ezidlekeni zazo zaphuma zangena endle futhi zahlala ezihlahleni nanoma yikuphi lapho ezazingafinyelela khona noma emhlabathini ngo inkomo azakasondela izimvu azakasondela zahlala endle ngo zase zisingathana leyo indlela enhle yokuba yenziwe zazazi ukuthi yayikhona into ezokwenzeka kwase ukuthi ke khona manjalo kwaba nokuzamazama komhlaba futhi kwashukumisa izindonga zawa imithangala yawa nayo yonke engeyinto kwase ukuthi ke izinyoni ezincane ziqala ukubuya azibuyanga izinsuku ezintathu noma ezine ziqala ukubuya ke bathi awu kuzamazama komhlaba kufanele ukuthi sekwedlule manje izinyoni seziyabuya Ngani anikholo yini ukuthi uNkulunkulu ofanayo wakwazi ukwenza lezo zinyoni nezinkomo nezimvu ngezinsuku zikaNowa ziyongena emkunjini usenguye uNkulunkulu ofanayo ongazenza zindize ziye kuphepheni na kunjalo na manje ake ngisho kuthiza mfowethu ikhona into ezokwenzeka nazo zonke lezi ezinkulu izindonga ezindala zokufundisa zizobhidlika futhi zibuyele ngo emuva ngaleya futhi zivumelane isizathu bazokwenza ngokuqinisileyo njengoba ngimi lapha kunomfanekiso kuleso silo ngokuqinisekileyo njengoba ngimi lapha nalesi sizwe siwuthathile ngokwezi lenkosi lalelani uma uzwa lokho kuncane ukuze kuxakile dede kulezo zindonga dede uyova phakathi lapho ungakwenzi phuma kukho dede kuzo zonke le izinto baleka uye kuphepheni ngokukhulu kushesha ongakwenza cele siyawo kuNkulunkulu ungathathi nje okunye awu umama wami wayeyi-Methodist ngakho ngizofanele ngibe yiyo ubaba wami wayeyi-Baptist ngizoba yiyo ungakwenzi lokho ungathathi noma yiyiphi ichansi ngikhathala ukuthi lingabukeka lilula futhi lithobeke kangakanani liyizwi lenkosi balekele kujesu kristu ngokukhulu nje okushesha ongakwenza bese uhlala lapho unkulunkulu aze akugcwalise ngomoya wakhe ongcwele ngokuba ihora lizofika lapho uzolifunisisa khona futhi akuyi kubakho lapho ngakho qiniseka ukuthi uyakwenza asikholamise amakhanda ethu umzuzwana nje
Heavenly Father Oh I just
Baba wasezulwini oh ngingi nje ngezinye izikhathi inkosi ngima lapha futhi ngiyathuthumela ngicabanga ngalelo hore lesabekayo lisondelayo futhi ngi ayikho indlela yokulimisa libikezelwe ukuthi lizofika futhi ngicabange ngokuthi abezi ngana abantu futhi balalele na futhi bangeze yini futhi balemukele na kodwa kusobala ngiyazi ukuthi wathi babengayikuza ngakho abayikuza kodwa kunabantu namagama abo alotshe encwadini yokuphila yewundu futhi nxa lezo zimpawu ziphoswa zivulwa lapho bayalibona igama labo lapho nomoya ongcwele ukhuluma kubo bayeza ngeke bavimba angeke ngabavimba angeke noyedwa bayeza noma kanjani ngoba uyabahola njengoba wenza kulezo zinyoni ezincane nezimvune ezinkomo wena ngunkulunkulu ukuzibonela ngokwemvelo ukuthize lezo zilwane ezinakho ukuthi ziyazi ukuthi zifanele zidede futhi uma ukuzibonela ngokwemvelo esilwaneni kwakwazi kusexwayisa ukuba sibalekele ingozi ufanele ukwenze njani umoya ongcwele ebandleni elizisho ukuthi ligcwalise ngawo Nkulunkulu siyawukele sithethelele sonke inkosi ngamaphutha ethu asiqondile ukuma lapha kuleli pulpiti futhi siyekele lababantu bame bazungeze izindonga lezitho zabo zibuhlungu bese ke nje sisuka sihambe bese sithi awu lokho kuzwakala kahle kakhulu nkosi sifuna ukwenza ukuthize ngakho Thina sifuna wena uhlole izinhliziyo zethu uma kukhona kungalungile Nkosi masazi manje siyacela ungasiyekeli sifike kulelo hora ngaleya lapho isikhathi sesedlule kakhulu ngihlole ngivivinye Nkosi lapha ngimi lapha ngomusa kaNkulunkulu ngibona lezo zimpawu zephulwa ngaleya futhi iziza ngitshela abantu ngingathi ukubikezela ukuthi kwakuza kwenzeka ngalendlela emavikini edlule futhi manje baba nantu phambi kwethu ngo manje Nkosi ngivivinye ngihlole enhlizweni yami Nkosi asithina sifuna wena ukuba ubuke ezimpilweni zethu futhi uma kukhona noma yini phakathi lapho engalungile ikhulume nje kithi Nkosi sifuna kuyilungisa khona manje Kona manje kusekhona umthombo ocaliswe ngegazi kusekhona isisu samabala iglisha singahlanza izono zethu nokungakhona sifuna ukubhukudisa imiphefumulo yethu ngaphansi kwalokho konke okungakhona kwethu uNkulunkulu siza ukungakhona kwethu kususe kithi Nkosi sifuna ukwemukela umusa wohlwitho sifuna ukuba sikwazi ukuthi uma lo mdumo oyimfihlakalo uduma ngaphandle ngaleya nebandla lihlwithwa sifuna ukulungela ukuwemukela Nkosi sipe khona sivivike inkosi ngezi lakho asibuke kulo futhi uma sibona ukuthi sehlulekile uma kukhona labo lapha nkosi ababebhabhathizwe eziqwini bengazi lutho ngowangempela umbhabhathizo weqiniso kwangathi ngingethembeka impela nje njengophawulu ngenkathi edabula ezweni elingasenhla kwase-Efesu wayesethola abafundi bempompoloza futhi bememeza futhi benesikhathi esihle kakhulu wathi kubo imamukele yini-ke umoya ongcwele lokhu nakholwayo na abazi nakwazi ukuba uyoba khona wathi pho nabhabhathizelwa kukuphi na futhi babekade bebhabhathizwe yilowo muhle kakhulu umprofethi ongcwele kodwa babhabhathizelwa kuphela ekuphendukeni baseke bephinda bebhabhathizwe egambeni likajesu kristu nopawulu wabayala ukuba babhabhathizwe baphinde futhi sekukhanyeni kwezwi lakho ngiyala wonke umuntu ongabhabhathiziwe egameni lenkosi ujesu kristu ukuba sheshe aye emanzini masinyane usenethuba mina eningakagcwalisa ngomoya ongcwele ngiyaniyala egameni lenkosi ujesu kristu yiwani ngamadolo yenu futhi ningasukumi umoya ongcwele aze ukuba usenigcwelisile futhi wanigcwalisa ngothando lwakhe nobuvi uze ukuba umphefumulo wakho seweneliseke kakhulu ebukhoneni bukankulunkulu ukuthi zonke isifiso senu singukumkhonza nokuhambela yena nokusebenza naye zonke izinsuku zokuphila kwakho ziphe khona ngikhulekela ukuthi unkulunkulu uzoninika lesi siyalo egameni likajesu kristu Ngiyamthanda Ngiyamthanda Ngowangithanda kuqala Ngimthanda ngempela na manje phakamisani izandla zenu Wanje Uma ekhona ohleziyo ozizwele isidingo sabo kulobu busuku ozizwelayo ukuthi badinga ukubhabhathizwa noma odinga umbhabhathizo kamoya ongcwele uyasazi isidingo sakho sembuliwe kuwe futhi ufuna kukhunjula emkhulekweni akukho namunye wethu ongakunika wona singakubhabhathiza kodwa into kuphela ngeke sakunika umoya ongcwele unkulunkulu wenza lokho yedwa kodwa uzizwele izidingo zakho ukuthi unkulunkulu ukhuluma enhliziyweni yakho ukuthi uyawudinga futhi ufuna sikukhumbule emkhulekweni ungasukuma ukuze sikwazi sazi ukuthi ungubani na unkulunkulu akubusise isidingo inkosi kubusise ngiqagele kukhona ikhulu namashumi amahlanu mhlawumbe limi lapha mhlawumbe kungenjalo ukuba bengingakubona konke angazi ukuthi yini esekamelweni nokuzungeza ngaphandle bephakamise izandla zabo kanjalo njalo kodwa unesidingo manje sikhuleke manje nini nibone labo bantu ominga kuwo futhi bami njengofakazi ngaphambi kukakristu ngidinga wena nkosi ngidinga wena ngithemba ukuthi ngingomunye walabo engizothola igama lami kulobu busuku emva kwalelo phawu ngaleya elabekwa lapho kusukela kusekeleni kwezwe ikhole into eshaya inhliziyo yami futhi ngimile nkosi ngabe yimi na uyangibiza na ufuna wena wembule kimi igama lami laphaya ngigcwalise futhi ungivalele ngophawu kuwo uqobo ngomoya ongcwele nina eselivele nivalelwe ngophawu ngaphakathi ngifuna nisukume niphendukele kubo bese nibeka izandla zenu phezu kwabo ukuba nibakhulekele
Father, in the name
manje ibani ixotho ngempela babo sezulwini egameni lenkosi uJesu ngakuthi umoya ongcwele omkhulu uhambe phezu kwalezi zethameli njengomoya ovukuzayo futhi ubize kuyo yonke inhliziyo lapha nkosi bese uthumela wedle umbhabhathizo kamoya ongcwele phezu kwalaba bantu futhi kunamanzi alindile kwathi uPetro esakhuluma lawa mazwi umoya ongcwele wehlela kubo abalizwe izwi futhi bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele